Hayi ubusuku futhi ukuza uJoyce ecula nanazi ukuthi lokho isimangaliso kukho uQobo na leyo ntombazane encane ingacabanga kanjani ngakho konke lokho na futhi ubusuku ngabunye inelinye elethe elisha ingacabanga kanjani konke lokho lokho ngempela ungqondo ngqondo umncane inkosi ibusise lo mntwana
Now tomorrow at 2:30
Manje kusasa kugamenxe lesibili ekhaya lomncwabo eCharlestown eIndiana owethu othandekayo udadewethu ohambile udadewethu Colvin simnika izinhlonipho zokugcina kuye ekhaya lomncwabo futhi ethuneni kusasa ntambama omunye owake waphila njengoba ninjalo kulobusuku futhi udlulile ngale yakweveyili lapho oyokwedlula khona ngesinye isikhathi futhi bonke abafisa ukuthamela inkonzo ngani Wamukelekile ukuza kuyoba impela usizo olukhulu emndenini wakwaColvin ukwazi ukuthi tabernakele lapha lapho bonke beye ebandleni isikhathi eside kangaka futhi kanjalo njalo bezoya siyojabula ukuba nani nenyuke futhi ngicabanga umfo wethu McKenny wethu othandekayo lowo owashumayela emngcwabeni umfo wethu eminyakeni eminingi edlula unengxenye enkulu yomngcwabo futhi ngiceliwe ukuza futhi ngimsize ezinkonzweni zomngcwabo Manje ngibe late nje kancane kulobusuku nginezinsimbi eziningi kakhulu emlilweni angazi ukuthi ngizoya ngapi kunokubizwa okuningi kakhulu futhi lokho kuphahlazeka enezingozi nabantu bebiza beza kuze ngivele nje ngasuka eluzibili emizuzwaneni embalwa edlule ukubuyela lapha masinyane futhi ngishiya ukubizwa okumbalwa okukhathazayo ngempela futhi kufanele kwenziwe ngiqagele namanje kulobusuku futhi manje sikhulekeleni sisahambisa futhi kulokhu ukusa angifikanga nhlobo endikimbeni yami esahlukweni sesikhombisa sencwadi yamaHebheru futhi sisaphenya kuyo kulobusuku ngifuna ukwenza isimemezelo ngomhlangano kamfowethu Graham Snelling phezulu ethendeni phezulu lapha ekupheleni kukaBrigham Avenue Uma inkosi ithanda ngifuna ukubuya ngolwesithathu ebusuku futhi lapho siyohlela ubusuku obuthize esiyokwenyuka njengamanxusa kuleli viki ngesinye isikhathi ukuvakashela umfowethu Graham emhlanganweni futhi uthi enesixuku esihle futhi uyosithokozela ukuba size ngalolu sizo Umfowethu Graham Snelling ukhona omunye wenu owethamela umhlangano noma ofisayo ukwethamela kuse kupheleni kuka Brigham Avenue nje phezulu lapha noma ubani anganitshela ukuthi kukuphi khona ngqo ekupheleni kwezinkundla zemidlalo ithende lilungisiwe uyaluthokozela ubambiswano lwenu ngoba thina njengeTabernacle sithembe ubambiswano lwethu naye ikhulu le% ngakho sizama ukusiza
Now then soon we're coming down to
Manje khona ke masinya sehlela endaweni ye inkosi ithanda isahlukweni seshumi nanye samaHebheru ebusukwini obumbalwa uma uNkulunkulu ethanda futhi lapho ngiyacabanga sizoba nesikhathi esikhulu futhi Oh inkosi isibusisile kulokhu ukusa ngendlela emangalisayo ukuthi ithele kanjani umoya wayo phezu kwethu futhi manje kulobusuku sibhekile ukuba ikwenze futhi bese ke kuba ke ngolwesithathu ebusuku futhi kuqhubeke futhi ubusuku engibugejayo umfowethu Neville uzoba lapha ukubucosha ngo uma ngiphumile angazi inhlobo ukuthi ngizokwenzani ungahle ube lapha kuleli hora futhi ngelinye ihora ngibizelwe California niyabo awazi nje ukuthi inkosi iyothuma kuphi yingaleso sizathu kulikhoni kimi ukwenza izinhlu zokuhamba nokuthi sithi sizokwenza ukuthi nokuthi ngingaqala ukwenza into ethize inkosi yongithuma kwenye indawo ethize niyabo ngakho asazi nje ukuthi izokwenzani kodwa uma inkosi ithanda sathi njalo ngicabanga ukuthi siyathunywa noma siyayalwa ukuthi eBhayibhelini uma inkosi ithanda sizokwenza izinto eziwukuthi nokuthi ngakho uma kungenzeki ukuthi senze isikhathi sokubonana ukuthi noma sifeze isikhathi sokubonana sizwa ukuthi mhlawumbe inkosi ibingathandi ukuthi kwenzeke Ngolunye usuku salibaziswa umfowethu Robertson umfowethu uthi nami uqobo futhi siyamangala ngani na ngangihlezi lapho ngibuka imap ngiza ngehla ngqo futhi sashayela amamayela angamashumi amahlanu sibuyela ngqo enyakatho futhi ngumgwaqo futhi kade ngihamba emgwaqweni omkhulu selokhu ngaba neminyaka ecishe eyishumi nani ubudala futhi ngiyamangala ukuthi ngaze ngakwenza kanjani. Sasimi lapho sonke sobathathu sonke sihambile imigwaqo emikhulu sibuka ngo emephini sigcina u-180 siza sidabula e-Illinois futhi senza ukujika okuncanyana impela singaqaphelile ukuthi ilanga lalisemva kwethu esikoleni sokuba libe phambi kwethu sasiya enyakatho esikoleni sokuya eningizimu. Futhi into yokuqala niyazi sanqamula umgwaqo ngathi akusiwe umgwaqo olungile lona ngabuwa ezathi lapho futhi ngithola ukuthi sasiphume ngamamayela angamashumi amahlanu endleleni sabuyela ngqo emuva. Kona ke ngenkathi sibuya sasixoxa ngathi niyazi kungani na si inkosi ingahle kuba isedlule ngale ndlela ukusivikela ekubeni nengozi esabisayo ezansi lapha ndawo lokho kungahle ukuba kwenze okuthize ngenye indlela. Siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda inkosi yilokho kuphela okufanele sikugcine emqondweni. Manje kulobusuku siyaqala manje okwesifundo esincane esifundisayo futhi uma ngi angicabangi ukuthi sizofika phansi mhlawumbe sizofika kulobusuku ubu lesi isahloko esikhulu sokufundisa ngezishumi ebandleni futhi kuyindaba enkulu ebesingahlala kuyo amavike namavike kuleyo nto eyodwa ukuthi u-Abrahama wazikhokha kanjani izishumi kuMelkizedeki uma ngabe ubalulekile yini. Ngabe lesi sishayisa moya ukhona esimlimazayo emumva lapho na kungcono nisicishelwe na uma silimaza noma ubani siphephetha ebusweni babo noma yiziphi zezishayisa moya uma sinilimaza nje phakamisani izandla zenu futhi noma nje uthume oyedwa wabangenisi thuma othize phezulu lapha kumfowethu lapha uzokucishela sona. Futhi ngithanda kusigcina siqhelisiwe kimi uqobo ngiyashisa futhi ngiyajuluka khona ke into yokuqala niyazi ngingisha izwi ngakho kukini ngakho ngeke kungikhathaze mina noma kanjani sifuna nithokomale manje asizokuzama ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu seni kodwa nje sizobuka ngo ezweni futhi ngaphambi kokuba sikwenza sikhulume kumqalisi umzuzwana nje. Manje baba wasezulwini asazi ukuthi kunani ngulubanini kodwa into kuphela siyaziyo futhi siyaboniswa ukuthi izinto ezinhle ezibekwe phambi kwethu ngokuba kulotshiwe iswa likubonanga kanjalo nendleba yokuzwanga kanjalo akungenanga ezinhlizweni zabantu lokho uNkulunkulu ababekele khona abamthandayo. Futhi siyakhuleka ukuthi uzovula amafastela asezulwini kulobusuku engolobaneni yakho futhi siphe izwi lakho lokho kuzoba okuthize okufanele okuthize ukwandisa ukholo lwethu njengamaKristu futhi senze sizinze kakhulu kakhulu evangelini kunalokho ebesiyikho ngenkathi singena. Siphe khona baba kwangathi umoya ongcwele ungathatha izwi likaNkulunkulu futhi ulinikeze enhlizweni ngayinye njengoba sinesidingo egameni likaJesu. Siyakhuleka indodana yakho ethandekayo. Amen. Manje kulokhu kusekushiyeni ivesi lokugcina lesahloko sesithupha ngakho singaya ngokwesesikhombisa. Lapho uJesu esigijimiso kusandulela wangena khona esewaba ngumpristi omkhulu kuze kube phakade ngokukuma kukaMelkizedeki. Manje sizofunda amavesi amathathu okuqala noma amavesi amabili okuqala noma amavesi amathathu okuqala njalo ithe suko sisikhombisa ukuze sithole ukwazi ukuthi siqale ngqo.
For this Melchizedek, king of Salem,
ngokubaMelkizedeki lo inkosi yaseSalem umphristi kaNkulunkulu ophezu konke owahlangabeza u-Abrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa. U-Abrahama wamabele kweshumi kukho konke nazo izishumi zakho. Yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga bese kuba inkosi yaseSalem okungukuthi inkosi yokuthula.
Without father, without mother, without descent, neither beginning having either
engenayise engenanini engenaluzalo engenakuqala engenakuqala kwezinsuku nokuphela kokuphila kepha ifaniswe nendodana kaNkulunkulu uhlale ngumpriest njalo njalo.
What a wonderful.
Inkulumo mbiko emangalisa kanje pho manje sifanele sibuyele emuva eTestamenteni elidala okumba sikhiphe leminyombo emikhulu futhi ngithanda kangakanani. Niyazi phandle Arizona sasivame sekuhlwaya futhi sasingena esiqeshini sokubuka umhlabathi osifanele omnumzane McAnally nami uQobo futhi sasibona indawo lapho owabukeka sengathi emgodini emincane lapho okumunceka okuncane abakubiza ngomageza. Futhi ngangi waye ngihlisa futhi angenze ngihlikihle isihlabathi futhi ngithi kusiphephetha bese ngihlikihla bese ngithi ngisiphephetha futhi ngama ngalo ukuthi wakwenzelani lokho. Kutholakala ukuthi uyabo uma uphephetha isihlabathi sibalula futhi konke ngisho nasemthofini ulula kunegolide, igolide liyasinda kunomthofu. Ngakho uma wena uphephetha zonke izinsimbi nesihlabathi nokungcola kuyophephetheka kodwa igolide liyosala emhlabathini. Ngakho ke uma unokugezeka phezulu phakathi lapha kukhombisa ukuthi kukhona umushwa wegolide ndawondawe phezulu phakathi lapho lemvula igeze lezi zingcezwana zaphuma. Ngakho ke sithole okumbiweyo nokunye nokunye futhi simbe igquma phezulu cishe impela sizama ukuthwala igolide sibhola izimbobo emhlabathini siwambe siwagiphe kubekwe odalimede bakuphephetha phansi belokhu bephephetha imigodi sehle size sithole ukuthola umthambo omkhulu manje yilokho esikubiza ngokuhlwaya. Futhi lo msuku sizama ukuthatha izwi likaNkulunkulu futhi silisebenzise ngamandla kaMoya oNgcwele ukuphephetha bonke ubutha nokungabaza kusuke kithi zonke lezo zinto ezilula ezincane ezinobulula engenasisekelo azinasisindo empilweni yethu. Sifuna ukuphephetha kusuke konke ukuze sithole lo mthambo okhazimulayo lowo mthambo uKristu. Futhi manje kwangathi uNkulunkulu angasisiza sisafunda futhi sitadisha ezwini lakhe ezokugcina izahluko ezintathu zangaphambili cishe impela besikhuluma ngokuzwa ngasikhathi nje uMelchisedeki. Manje ngicabanga ukuthi uPawulu unikeza ukuhumusha okuyikho ngokuba uMelchisedeki lo inkosi yaseSalema. Nkosi yaseSalema futhi noma yisiphi isifundiso yaseBhayibheli siyazi ukuthi iSalema ekuqaleni yayi iJerusalema ekuqaleni yayibizwa ngeSalema futhi wayeyinkosi yaseJerusalema. Mbekisiseni umpristi kaNkulunkulu ophezu konke lowo ngumnxuseli owahlangabezwa u-Abrahama. Ngifuna ukuthola uzalo lwakhe lo muntu omkhulu ukuze uzokwazi ukuthi ungubani uqala futhi ke wena sizoqhubeka nendaba. Returning from the slaughter of the kings and blessed him. Ebuya kubulaleni amakhosi wambusisi uAbrahama wamabele kweshumi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga. Righteousness. Manje phezisani ukulunga, manje sinokulunga kokuzenzela, sinokulunga kokuzenzisa, sinokulunga kuphendukezelwe zonke izinhlobo, kodwa kukhona okukodwa okulunga kwangempela futhi lokho kulunga kuvela kuNkulunkulu futhi lo muntu wayeyinkosi yokulunga wayengaba ngubani na?
He was a king of righteousness. The king of Jerusalem. The king of righteousness.
Manje waye inkosi yokulunga, inkosi yaseJerusalema, inkosi yokulunga, inkosi yokuthula. UJesu wayebizwa ngokuthi inkosi yokuthula.
And a prince is the son of a king. So this man
uthi inkosana indodana yenkosi. Ngakho lo muntu waye inkosi yokuthula. Khona ke wayeyofanele abe ngubaba wenkosi yokuthula. Niyakuthola na? Manje ake sibone sithole uzalo lwakhe phambidlana kancane ukubona ukuthi siyapi. Engenayise manje uJesu wayenoyise. Niyakukholwa khona impela wayengenanina. UJesu wayenomama kodwa lo mfo wayengenayise engenanina. Wayengenamuntu ayeqhamuka kuye noma yiluphi uzalo wayekhona njalo engenazalo. Engena ukuqala kwezinsuku wayengakaze abe nesikhathi aqala ngaso nakuphela kokuphila kwakungebe ilutho kepha uNkulunkulu yilokho kuphela okwakungaba yikho. Manje umani izoqaphela njengoba sifunda ivesi elilandelayo, niyabo kuqala ngokuhonyoshwa inkosi yokulunga. Lokho akusikhona lapho engifuna ukwenza khona ivesi lesithathu nakuphela kokuphila kepha efaniswene indodana kaNkulunkulu. Manje wayengesiyo indodana kaNkulunkulu ngokuba uma wayeyindodana wayenokuqala futhi lo muntu wayengenakuqala. Uma wayeyindodana wayefanele abe nakubabili uyise nonina, futhi lo muntu wayengenayise engenanina, kodwa ifaniswene indodana kaNkulunkulu, uhlala engumpristi njalo njalo. Manje uJohn Scofield uzama ukusho ukuthi kwakungubupristi obubizwa ngokuthi ubupristi bukaMelkisedeki. Kodwa nje ngifuna ukunithatha kulokho nje imizuzwana imbalwa. Uma kwakungubupristi khona-ke kwakufanele bube nokuqala futhi bawufanele bube nokuphela. Kodwa lokhu kwakungena kuqala noma kwakungena kuphela. Futhi akashonga ukuthi wahlangabeza upristi, wahlangabeza indoda futhi babiza ngegama lakhe Melkisedeki. Wayengumuntu, hayi ihlelo, hayi ubupristi noma ububaba. Wayeyindoda uqobo ngegama lika Melkisedeki, owayeyinkosi yaseJerusalema. Hayi ubupristi kodwa inkosi engenayise. Ubupristi abunayise futhi le ndoda yayingenayise engenanina, ingenakuqala kwezinsuku noma ukuphela kokuphila. Manje indodana kaNkulunkulu kwakungubani lo? Lona kwakunguJehova. Lona kwakunguNkulunkulu umninimandla onke qobo lwakhe, kwakungebe ngomunye. Manje qaphelani, uhlala njalo njalo unobufakazi lapho ukuthi uyaphila kaphi hlobo, akazange afe, wayengakaze abe yilutho olunye, kodwa ephila uhlala njalo njalo. Manje uJesu wenziwa wafaniswa naye. Manje isizathu sokuthi kube nomehluko phakathi kaNkulunkulu noJesu, uJesu wayenokuqala, uNkulunkulu wayengenakuqala. Melkisedeki wayengenakuqala futhi uJesu wayenokuqala, kodwa uJesu wenziwa wafaniswa naye, umpristi uhlala njalo njalo. Manje ngenkathi uMelkisedeki wayesemhlabeni wayengelutho ezweni, kodwa uJehova uNkulunkulu enziwe ubonakaliso ngokudalwa, wayelapha njengomzimba moya. U-Abrahama wake wahlangana naye ethendeni lakhe, futhi njengoba sishilo kulokhu kusa, u-Abrahama wamqonda futhi watshela u-Abrahama ukuthi wayezokwenzani ngoba wayengezukushiya ifa lezwe liphuphuthekile ezintweni ayezozenza. Ake ngiyime lapho umzuzu kusho uNkulunkulu selokhu enomqondo ofanayo ngebandla lakhe. Anisibe abantwana bokumnyama, ningabantwana bokukhanya, futhi thina esibabusisiwe abamnene ngokuba bayakulidla ifa lomhlaba. Futhi uNkulunkulu ubenga owenza kubu Abrahama owayezodla ifa lomhlaba, futhi wathi angizukuzigodla lezi zinto kumuntu ozodla ifa lomhlaba. Uyozembulwa kakhulu kangakanani-ke izimpitho zakhe ebandleni lakhe eliyodla ifa lomhlaba. UDaniyeli wathi ngalolo suku behla benyuka ukwazi kube kuningi, futhi wathi abahlakaniphile bayomazi uNkulunkulu wabo ngalolo suku, futhi bayophikelela kakhulu ngalolo suku. Kodwa ababi abayekumazi uNkulunkulu wasezulwini bayamazi esibweni nasesibweni senkonzo, njengesifundo sethu sokuqala sathi, kodwa abamazi ngendlela yokuphelela. Futhi uNkulunkulu angasebenza kuphela ngokuphelela, ngoba uphelele, malibonga igama lakhe, kufanele kube umgudu ophelele uNkulunkulu asebenza ngawo, ngoba angeze lutho olunye, kodwa kuba asebenze ngokuphelela, angezonakalise yena nganoma iyiphi indlela. Uthi ke kungakho uJesu wafika ukususa izono zethu ukuze sipheleliswe ukuze uNkulunkulu asebenze ngebandla lakhe kulapho impihlo ilele khona kulapho izwi liphuphutheke khona kulabo befuna ukusho ukuthi ulahlekelwe umqondo wakho kulabo befuna ukusho awukwazi okhuluma ngakho
because the things of the Lord is
ngoba izinto zenkosi ziwubuwula ekuhlakanipheni kwalelizwe kodwa izinto zezwe ziyinyama ekholweni ngakho ungumuntu ohlukile uphila embulungeni yomhlaba ehlukile awusesuye owalelizwe wedlulile kulokhu ukuphila wangena ekuphileni okusha ngakho-ke uNkulunkulu uyembula hhayi ezweni hhayi kusiyazi wokusebenza kwengqondo yomuntu hhayi kubefundisi abafundile kodwa kothobile etizweni abantu bakhe abathobile uyewembula izimfihlo zezinto ezinkulu zikankulunkulu kubo niyakubona na
manje
u-Abrahama wayezodla ifa lomhlaba ngenzalo u-Abrahama zonke izizwe zazizobusiswa ngakho uNkulunkulu wehla futhi wakhuluma naye ngesimo somuntu manje uNkulunkulu behlala njalo esemhlabeni uNkulunkulu akakaze awushiye umhlaba uma ubeke wawushiye umhlaba angazi ubuyoba yini kodwa uNkulunkulu ubehlala njalo elapha kwesinye isimo oh alidunyiswe igama lakhe wena abantu banehlale bephuma egibhithe esimweni sokukhanya wakhuluma ku-Abrahama ngesimo somuntu wakhuluma kumose ngesimo somuntu wakhuluma ebandleni ngesimo somuntu indodana yakho uKristu Jesu futhi uyakhuluma ebandleni lakhe namhlanje ngebandla eligcotshiweyo likaNkulunkulu ophilayo ngezitsha zobumba ningamagatsha ngingumvini uNkulunkulu usakhuluma futhi izwe libona uJesu lapho nimethula likanjalo izwe incwadi ebhaliwe efundwa ngabantu bonke impilo yakho isho lokho yikho manje lo Abrahama endleleni yakhe ebuyela emuva sizobuyela emuva futhi sifunde ngaye imizuzwana embalwa nje encwadi kaGenesisi esahlukweni seshuminane sikaGenesisi ngikholwa ukuthi yiso oh inhle kanjani indaba lapha manje sonke simazi ngu-Abrahama ukuthi uNkulunkulu wambiza kanjani waphuma ezweni laseKhalideya nomuzi wase-Uri futhi wamtshela ukuba azehlukanise yena kwahambisana nabo uNkulunkulu ubiza besilisa noma abesifazane ubiza wehlukana manje yileyo inkathazo ngamabandla namhlanje abafuni ukuzahlukanisa ngowenyama okudala ubhili abangakholwa yingakho singeke saqhubekela phambili singena nje kulokho kugeleza okukodwa kwenyama futhi sithi oh uJim ungumfo olungile uma ephuza uma futhi ngiyahamba naye esitolo sokubheja ngemali kodwa angikudlali ukubheja ngemali ngihamba naye owesifazane ngiye ephathini baqoqa amahlaya angcolile futhi okunye nokunye kodwa angiwaxoxi nhlobo phumani phakathi wabo kunjalo zahlukanise ungathinti izinto zabo ezingcolile futhi ngiyokwemukela isho inkosi ningaboshelwa jokwe linye nabangakholwa ningeboshelwe ngokungalingani ndawonye ungakwenzi zahlukanise futhi uNkulunkulu wabiza u-Abrahama ukuba azehlukanise kuzo zonke izihlobo zakhe futhi ahambe naye mfowethu kwezinye izikhathi kusho ukushiya ibandla kwasho lokho kuPawulu wafanele ashiye ibandla lakhe kwasho lokho kwabaningi kwezinye izikhathi kusho ukushiya ikhaya kwezinye izikhathi kusho ukushiya ubaba nomama futhi ushiye konke angiqondile ukuthi kuyakwenza ngaso sonke isikhathi kodwa kwezinye izikhathi kuyakwenza Kuchaza ukuthi uzothatha yonke into phakathi kwakho noNkulunkulu futhi uhambe naye yedwa. Oh, lokho kubusisiwe ubudlelwane obumnandi, lokho kuhlanganyela onakho uma wehlukanisa into yakho omina ezintweni zezwe futhi namakholwa elihlekisa ngawe futhi uhambe wedwa noKristu. Kangaki ngibonga uNkulunkulu wathi ngiyolinika obaba nomama kulelizwe lamanje, ngiyolinika abangani nohambisana nabo futhi angisoze nganyeka, angiyikunishiya noma izwe ngikufulathela, ngiyohamba nani kuze kube sekupheleni kwendlela. Inhlanhla ebusisiwe kangaka lo muntu unaleyo nselele yokulandela iNkosi Jesu ukuze ahlukanisa yena uqobo kubo bonke abahambisana nabo bakhe bokwenyama ukulandela iNkosi. Kuthi uma noma imuphi umuntu obonakala bengaziphathi ngokuyikho futhi ukuziveza bona uqobo njengamaKristu kodwa bethanda izinto zenyama, kuhle kakhulu kuwe ukuzingela omunye uphathini khona manje kunjalo. Futhi uma kungekho muntu ozohamba nawe, ukhona wethembise kuhamba nawe lowo iNkosi uJesu obusisiwe uyohamba nawe. UNkulunkulu watshela u-Abrahama ukuze ahlukanise futhi nje engumuntu, njengoba u-Abrahama wayenguye, wahamba noyise, wahamba nendodana yomfowabo, umshana wakhe, bonke belenga kuye, futhi uNkulunkulu akazange nhlobo ambusise waze wenza lokho uNkulunkulu amtshele ukuba kwenze. Angisho ukuthi awusuye umKristu, lokho angenzi noma ubani aphambane nomthetho wobuKristu. Kodwa ngizosho lokhu ukuthi uma uNkulunkulu ekutshele ukuba wenze ukuthize, akasoze akubusise uze ukwenze. Ngisepulpiti kulowo busuku nokunye kwalezo zinto zibambelele kimi. Imihlangano yami awubanga yilokho ebifanele ibe yikho eminyakeni emibili edlule, kungoba ngihlulekile eNkosini. Yangitshela ukuya e-Afrika bese ke ngiya e-India. Nakho kulotshiwe khona ngalapha ngemuva kwale ncwadi khona manje. Le manager yangibiza yathi akuhambe laba abakhuluma isiBhunu. India isilungile. Umoya ongcwele wahlangana nami wathi uyoya e-Afrika njengoba ngakutshela kuba uye. Futhi omunye unyaka wedlula futhi izimelenja ngakukhohlwa wathi siya e-India, amathikithi selilungile lapha. Ngaqala ngasuka ngakukhohlwa ngaze ngaya e-Lisbon. Ngobunye busuku ukuthi ngacabanga ukuthi ngangifa, ngobuso obulandelayo ngaqala ngaya ngale endlini yokugezela ukuyogeza umzimba. Oh, ngangigula kakhulu, ngangisukuma kanzima lapho lokho kukhanya kuleyo ngalapho endlini yokugezela kwathi bengicabanga ukuthi ngakutshela uye e-Afrika kuqala. Imihlangano yami kulokhu wehluleka kancane kancane kusukela kuleso sikhathi, nakuba ngaya e-India cishe nengxenye yesigidi imile lapho, kodwa kwakungesikho lokhu uNkulunkulu athi kwenze. Ngizwa ukuthi imihlangano yami ayisoze yaphumelela ngize ngibuyele emuva ngo futhi ngilungise leyo nto. Akunandaba ukuthi ngenzani, i-Afrika kuqala ngoba fanele kwenze. Lilele lapho izwi likaNkulunkulu eliphakade, lilele lapho ngangazi kangcono kunalokho, kodwa ngifanele ngibuyele emuva. Futhi ngizwa ukuthi kulo nyaka ozayo isikhathi sokuba ngihuquzele ngiphume egobongweni ngosizo uNkulunkulu. Leli likhazimulayo ivangeli elidala belikhula kakhulu njengesihlahla som-oki, kodwa ngiyakholwa sesilungela ukusabalalisa amagatshaso manje. Ngiyakukholwa lomlayezo omkhulu nento enkulu. Ngiyakholwa ukuthi iNkosi izosivumela ukunyakazisa izwe futhi ngodumo lukaNkulunkulu. Fanele wenze lokho uNkulunkulu akutshele ukuba ukwenze. Futhi u-Abrahama waqhubekela phambili ngo wathatha abafo bakhe naye wayebathanda, lokho ingxenye yobuntu. Kodwa emva kwesikhashana masinya ubaba wakhe wafa futhi wamngcwaba. Khona-ke wayenomshana wakhe, khona-ke izingxabano nezimpikiswano kuyafika. Futhi ekugcineni lokuthi wathatha ukukhetha kwakhe futhi waya ezansi eSodoma. Futhi qaphela u-Abrahama akaqophisananga noLoti. Wathi singabazalwane asifanele siphikisane, kodwa phakamisa ikhanda lakho futhi uye la ufuna khona. Uma uye eMpumalanga ngizoya eNtshonalanga, uya enyakatho ngizoya eNingizimu. leso isimo somkhristu uvuma ukunika omunye umuntu okubedlula konke okuphathelene nakho njalo kwethule kuye makathathe ukukhetha kwakhe ngokuba ngani na yini ezi u-Abrahama akwenze na wayazi ukuthi wethenjiswa nguNkulunkulu ukuthi uyodla ifarao yonke into noma kanjani amen.
So in a tent or a cottage, why should we care?
Gakobe itende noma ngabe intwana kungani sikhathalele naye yonke idinge yethu babusisiwe kwamnene ngokuba bayodla ifo lomhlaba konke kungokwethu uNkulunkulu washo njalo. Ngakho nikeza umuntu ukugetha okwedlula konke uma efuna ukukwenza mhlawumbe yilokho kuphela ayoke akuthole kodwa konke kungokwakho izindalifo zensindiso ngesithembiso konke kungokwakho. Ngakho uSara wesifazane umuntu ubedlula konke ezweni wathala phezulu lapho emangweni nomyeni wakhe njengoba wayefanele enze yena ejwayelekile awu angahle ukuba wayengagqoka izingubo nje ezikakaliki ezejwayelekile kumbe noma ngabe yini ofuna ukukubiza ngakho ngenkathi unkosikazi Loti wayegqokisa okukasozigidi futhi umyeni wakhe wayeyimeya yedolobha wayengumahluleli owayehlala esangweni wayenakho konke wayethamela yonke imijikelezo yokuthunga namaphathi amakati ayekhona ekhubeke sodomo nasegomora kodwa uSara wayethokoze kakhulu ukuhlala nomyeni wakhe bephila ngokudla okungengakanani futhi azi ukuthi wayesentandweni kankulunkulu kunokuthokozela izincebo zenoma injabulo yezincebo zesikhashana kunjalo kungenkathi unkulunkulu evakasha futhi ngelinye ilanga wena nje njengoba impela nje uthatha indlela engalungile kuyokubamba ngelinye ilanga ungahle ucabanga ukuthi uzohamba kahle ungahle ucabange ukuthi uyedlula kodwa wedluli ungahle sengathi kumbozekile konke kodwa akwembozeyiwe konke uNkulunkulu wazi konke uyazi noma ngempela ukuqondile ukuvuma kwakho noma ukuqondile uyazi noma ngempela uchaza ukuthi uyamkholwa futhi usindisiwe futhi umemukele futhi ufile ezintweni zezwe futhi uyaphila kuKristu uyakwazi lokho. Manje siyaqaphela u-Abrahama ngifuna iqaphele lomoya wangempela o yonke into ebusisiwe lapha umusa ngifuna nifunde kanye nami manje esahlokweni seshumi nane sika Exodus umzuzwana nje. Manje into yokuqala eyenzekile ngenkathi bethe lapho uLoti wangena enkathazweni ngani na wayephumile entandweni kaNkulunkulu futhi uma ungena enkathazweni uma usentandweni kaNkulunkulu uNkulunkulu uyakusiza awukhiphe kodwa uma usenkathazweni uphumile entandweni kaNkulunkulu yinye kuphela into ongayenza uyela entandweni kaNkulunkulu futhi manje amakhosi onke azidonsela wona ndawonye futhi acabanga ukuthi amathafa ezathi lapho laliniselwe kahle futhi ayeyokwehla bese bethatha leli Sodoma elidadlana iGomora alidle futhi awenza futhi ngenkathi ecela futhi alidla ahamba noLoti. Manje ufuna ukaphela umoya kaKristu lapha kuAbrahama manje qaphelani verse leshumi nane.
And when Abraham heard
now Abraham esezwile ukuthi umzalwane wakhe ngiyathola umzalwane wakhe uthunjiwe wabutha izincebo zakhe ezifundisiweyo ebezizelwe endlini yakhe ezingamakhulu amathathu neshumi nesishiyagalombili wabaxosha kwaze kwaba kwaDani.
Oh, what a blessing!
Oh, mtaba ngobusiswe kanje womusa uAbrahama ngenkathi umzane wakhe noma ewile emseni noma waye kulesi simo sohlubuka.
When he heard that the world had caught him up.
Ngenkathi ezwa ukuthi izwe limbambile futhi limthumbile futhi lamthatha ukumbulala uAbrahama wenza ngomoya kaKristu wafika futhi wahlomisa onke amadoda akhe eyayizalwe endlini yakhe futhi wabalandela futhi wabaxosha indlela yonke kuya kwaDani futhi Dani imikhawuko yasePalestina kwaDani kuya eBeersheba kusukela ekugcineni kuya kokunye futhi kumfanekiso kaKristu ngenkathi ebona ukuthi izwe lalithathe laliwile ukuthi waxosha isitha kuya ekugcineni ukuba abuye amukele isizwe esiwileyo sika-Adamu.
I want you to notice the next verse, how sweet the Spirit speaks to him.
Ngifuna niqaphele ivesi elandelayo ukuthi kumnandi kanjani lapha umoya ukhuluma ngaye kulungile ivesi leshumi nanhlanu manje wabuyisa yonke konke impahla wabuyisa noloti umzalwane wakhe nempahla yakhe nabesifazane nabantu ngenkathi u-Abrahama elandele isithe esasithatha umzalwane wakhe wasiqosha yonke indlela ngaphesheya esizweni sonke kwadani futhi wabuyisa emuva yonke into eyayimlahlekele ekuweni. Isithombe esihle kanje sikaKristu owezwa esezulwini ukuthi sasilahlekile futhi wafika futhi waxotsha isitha yonke indlela eyayisogwini futhi wathumba imiphefumulo elahlekile futhi wasibuyisela emumva futhi wasibuyisela yonke into esasinayo ngaphambi kokuwa. Thina bahlubuki, thina esazalwa ukuba sibe amadodana kaNkulunkulu ephindukezelwe emadodaneni kadeveli futhi wenza salandela izinto zezwe futhi senze okungalungile futhi sagijima ngokuhaha njengoba kwenza uLoti, sidayisa ngobuzibulo bethu futhi silandela izinto zezwe. UKristu wehla noma siwile uNkulunkulu aze ekuqaleni ukuthi ubani oyosindiswa nokuthi ubani ongenakusindiswa. Ngakho-ke uyehla futhi waxosha isitha wedlule ekuphileni, wedlule ekufeni, wedlule eparadise waze wayongena esogweni futhi yonke indlela ukusuka enkazimulweni kuyesihogweni futhi wathatha amanje esihogo nezikhiye wazisusa kudeveli futhi wavuka futhi futhi wabuyisela ezintweni ukuthi angaba amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Niyabo umoya wa-Abrahama lapho umoya kaKristu uza naye na manje ngifuna niqaphele ngokuqhubeka kancane njengoba sifunda. Emva kokuba ebuyile ekunqobeni le nkosi uKhedorlaomere namakhosi anaye yaphuma inkosi yaseSodoma yaya ukumhlangabeza esigodini saseShave esiyisigodi senkosi. Baphuma inkosi yaseSodoma yabuyiswa, umzalwane wakhe wabuyiswa, abantwana wabuyiswa futhi lapho kwaphuma amakhosi umhlangabeza futhi kanti futhi nakhu la ngifuna ukufinyelela khona mlezo manje ebhekisisani lapha.
And Melchizedek, king of Salem, king of Jerusalem,
futhi futhi uMelchizedek inkosi yaseSalema, inkosi yaseJerusalema, inkosi yokuthula waletha isinkwa newayini, wayengumphristi kaNkulunkulu ophezu konke, wambusisa wathi u-Abrahama makabusiswe nguNkulunkulu ophezu konke, umdali wamazulu nomhlaba.
Melchizedek,
uMelchizedek inkosi yaseSalema futhi wazimela yena uqobo phakathi kwamanye amakhosi futhi kaphelani impi yayisiphelile umoya kaNkulunkulu ku-Abrahama kaKristu owayebuyise umzalwane wakhe owile khona-ke wambuyisela esimweni sakhe esifanele kukho konke ayelahlekelwe yikho wayekubuyisile. Futhi ngenkathi ekwenza wakhipha isinkwa newayini isindlo, awubona ukuthi wayengubani lowo Melchizedek na? KwakunguNkulunkulu wakhipha isindlo emva kwempi. Manje asiphenye futhi kuMathewu 26:26 masinyane impela futhi sibone ukuthi uJesu wathini lapha ngalokho encwadini kaMathewu isahluko se26 kanti futhi nevesi le26 sifuna ukufunda kancanyana nje lapha. Kulungele. Matthew 26:26 khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGolgotha, iGolgotha noma iGetsemane ngiqonde, futhi wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisaya lapha uyokhuleka. Ngiyakholwa nginombhalo okungesiwo uMathewu 26:26 nesahluko sama26. Uma omunye enawo ngifundeleni, umani ngawuthola umzuzu nje lona ngumfanekiso omuhle lapha angifuni kugeje.
Here we are. That's got a sister. And as they were eating Jesus,
nakhu lasikhona yikho tatewethu besadla uJesu wathi amatha isinkwa wasibusisa kwakuyini na impi yayo isiphelile wasephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani futhi nidle lokhu kungumzimba wami.
See that Melchizedek? Hundreds of years before,
yambona lo Melchizedek na amakhulu eminyaka ngaphambili ngenkathi ehlangano Abraham emva kokuphela kwempi wanikeza isinkwa newayini futhi lapho uJesu nika abafundi emva kokwedlula kwempi yakhe enzima wabanika isinkwa newayini. Bhekisisani, bhekisisani ukufika kwesikhathi esizayo. Wayesethabatha isitsha wawabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esitsha elithululwa ngenxa zono nokuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza esithelo somvini kuze kufike lolo suku engiya kusiphuza ngalo kabusha nani embusweni kaBaba.
We are in the battle now.
Sisempini manje. Sisemva komfowethu owile. Ukuthi uNkulunkulu ngaphambi kokuthola kwezwe, wambona futhi wamisela ngaphambili ephileni ophakade. Futhi izinto zezwe zimbabile esivunguvungwini. Ungaphandle zihlanganweni namaklasi yena nomkakhe. Eyamehla enyuka ngemigwaqo ebhema futhi ephuza futhi bexokozela bezama ukuthola ukuthula. Futhi umoya kaKristu ukuthi njengoba ubungaba kwaAbrahama thambe emva kwakhe nazo zonke izikhali zikaNkulunkulu izingelazi zikaNkulunkulu zikanisile zihambile ukuyobuyisa umzalwane wethu owile. Futhi uma impi ekugcineni ziphelile sizohlangana noMelkizedeki futhi uNkulunkulu abusise owabusisa u-Abrahama lapho futhi wamnika isibusiso futhi umnika isinkwa newayini isidlo. Futhi uma impi sidlulile siyohlangana naye thina esizindlalifo zesithembiso sika-Abrahama izindlalifo ezihlangene noKristu embusweni siyohlangana naye ekupheleni komgwaqo futhi sithathe isinkwa newayini. Futhi uma impi sidlulile.
Who is this Melchizedek?
Ubani Melchizedek na? Loyengenayise, oyengenanina, oyengenakuqala kwezinsuku noma kuphela kokuphila. Uyoba lapho kunikeza isidlo futhi ngiyakuthola na. Uma sikhuphuka ngobusuku obuthize, uma sibuthane ndawonye futhi sithathe isidlo ezandleni zabefundisi, sikhombisa ukuthi siyakholelwa ekufeni, ukumbelwa nokuvuka kweNkosi uJesu, leyo veyili umzimba wakhe ayefakwe kuwo uNkulunkulu. Siyawuthatha njengofanekisayo, sifile ezintweni zezwe futhi sadzalwa kabusha ngomoya, futhi sihamba nomzimba kaKristu onke amakholwa ndawonye. Uma impi enkulu siphelile futhi siyenyuka futhi noKristu siyothatha isidlo naye embusweni kaNkulunkulu kabusha futhi sidle inyama futhi siphuze igazi lama-grapes futhi embusweni kaNkulunkulu. Oh, nango Melchizedek wayeyilowo. Manje sifunde siqhubeke kancane ngaye lapha futhi ivesi leshumi nesiyagalombili. UMelchizedek inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. Ngiyakuthola na wayengumpristi kaNkulunkulu ophezu konke. Wambusisa wathi u-Abrahama makabusiswe nguNkulunkulu ophezu konke umdali wamazulu nomhlaba. Wambusisa, wabusisa, makabonga uNkulunkulu ophezu konke, onike izitha zakho esandleni sakho, wamnika oweshumi kwakho konke. Wakhokha izishumi kuMelchizedek, u-Abrahama umnika oweshumi kwempango. Manje ngifuna niqaphele lapha, njengoba uPawulu eqhubeka enikeza isendlalelo sesifundo esizayo manje. Inkosi yaseSodoma yathi ku-Abrahama, ngiphe abantu zithathele wena impahla. Manje inkosi yaseSodoma yathi, manje ngibuyisele nje izikhonzi zami futhi uzithathele impahla.
Ngebo
u-Abrahama wathi enkosini yaseSodoma, Ngiphakamisa isandla sami enkosini uNkulunkulu ophezu konke, uEl Elyon, umdali wamazulu nomhlaba. Lapho uNkulunkulu ophezu konke, umdali wamazulu nomhlaba, ngithi angiyikuthatha umntwana nomchilo wezicathulo. Wayengenawo umgagazi omkhulu wokuthatha imali, kuphela wayefuna umzala wakhe owile.
And that I will not take anything of thine, lest thou should say, I am
the Abraham rich. Wakho kuba ungasho ukuthi ngimcebisile uAbraham. Kuphela lokho ezikudlile izinceku nesabelo samadoda ayihamba nami. Manje ngifuna niqaphele, uAbrahama wathi angiyikuthatha umntwana nomchilo wezicathulo. Akayilwanga impi ukwenza imali eninginingi, futhi izimpi zeqiniso ngempela azenziwa ngezinjongo zobugovu. Izimpi azilwelwa imali, izimpi zilwelwa izinjongo, imigomo. Amadoda alwa izimpi zemigomo. Kuthi ekathi u-Abrahama ephume kuyolanda uLoti, akaphumanga ngoba wayazi ukuthi wayengabhaqabula amakhosi futhi athathe impahla yonke yawo. Waphumela umgomo wokusindisa umzalwane wakhe, futhi noma imuphi umfundisi wathunywa phansi kwakuphefumulela kwenkosi yasezulwini, akayikuphumela imali kanjalo, akayikuphumela ukwenza amabandla amakhulu, akayikuphumela ukuphefumulela amahlelo. Uyela kuphela umgomo wodwa, futhi lokho ngokuthi ukubuyisa umzalwane wakho owile, noma ngabe uthole ushaleni emnikelweni kumbe noma ngabe akawutholi, akuyi kwenza lo mninyane umehluko kuye. Njengoba ngisho izimpi zangempela zilwela futhi zihlaselela imigobo, futhi hayi imali. Futhi abesilisa nabesifazane abajoyina ibandla futhi bangena ebandleni ukuba babe ngabadumile, ngoba oJones basonta lapho noma bashintsha ibandla labo ukusuka ebandleni elincane kuya kwelikhulu ibandla, ukwenzela injongo yobugovu, futhi umgomo oyiyo awukho emva kwayo okufanele uvume ukuma ekhaleni lempi. Uyejabulela lapho uma izinto zihamba kabi, futhi nina besilisa nani besifazane niyogijima futhi niye ngale kwenye indawo, noma ulungiselele ukuze kuthi ukuqophisana okuncane noma ukukhathazeka kwedlule, kukhona okuyiphutha esehlakalweni sakho. Kunjalo sinesiko lapha, sinenqubo lapha, leli bandla lesekelwe phezu kwemigomo yeBhayibheli. Uma kukhona umuntu othize phakathi lapha ongenzi kahle, futhi ucabanga ukuthi abenzi kahle, yana kuye futhi ukhulume naye. Uma ungenaki ukubuyisa, khona-ke thatha omunye umfowenu kanye nawe, oyedwa noma ababili ngaphezulu. Uma engenaki ubuyisana, khona-ke kuqoqe ebandleni, futhi ibandla lizomxosha, ungabi nahlanganyelo naye. Futhi uJesu wathi, eniwukhulula emhlabeni ngiyokukhulula ezulwini. Yingalezo sizathu ninezinkathazo eziningi kangaka, yingoba nilandele imigomo yeBhayibheli. Uma umuntu othize ebandleni ebangela ukuphazamiseka noma okuthize kuhamba ngokungeyikho, akusiyo umsebenzi wakho kuhamba ukhulume ngalowo wesilisa noma lowo wesifazane. Kungumsebenzi wakho okuya kulowo wesilisa noma wesifazane, futhi umtshele iphutha lakhe. Futhi uma engena kukuzwa, thatha abanye kanye nawe. Engena kukuzwa lokho, khona-ke ibandla liyamkhulula. UJesu wathi, okukhulula emhlabeni ngiyokukhulula ezulwini, okuba emhlabeni ngiyakubopha ezulwini. Lawo amandla ebandla. Lapho esikhathini esingeside sedlule, umshumayelo kahle umngani wami waye nomfana, futhi lowo mfana wayekade eya esontweni, isonto lakubo uqobo, wafika endaweni lapho aqala ukugijima ezungeza nentombazane encane eyayibhema futhi iphuza futhi iqhubeka. Umshumayelo wathi, kusobala lowo umsebenzi wakhe. Umngani wami omkhulu wesifuba, futhi umfana omuhle, kodwa wathola konke ukuthonywa ngowesifazane othize omncane, futhi wayekade eganile enabantwana abathize. Umyeni wakhe wayephila, wayesaba owesilisa babezoba no lowo mfana wayezomshada. Ngakho umfowethu wayedabukile phelile futhi wathi kimi, "Mfowethu Branham, ngifuna uye kulomfana othize thize wami, ngifuna ukukhulume naye." Ngathi, "Mfowethu, ngacishe ngalibiza igama lakhe. Unendlela engcono, ungangithumi. Uma umfana engaphili futhi ibandla limbonile enza okuyiphutha, khona-ke into yebandla ukwenza lo msebenzi. Lokho kusebenza nebandla futhi ibandla yendlula futhi imtshele." Ngakho wathatha umfowethu futhi waya ngale futhi wamtshela futhi wabuyela umfowethu wamazisa ukuthi wayebhekene nodaba lwakhe uqobo ukuba yena enze okufanayo. Wathatha omunye umfowethu, abanye ababili, amadikoni amabili, aya ngale futhi amtshela umfana. Akakulalelanga, bakutshela ibandla futhi akafiki hlobo ubusuku obuningana ukuba abuyisele ebandleni emva kokuba isono sakhe sishiwo ngaphambi kwebandla. Khona-ke ibandla amkhulula futhi cishe inyanga usuka lapho-ke waphathwa inyumoniya futhi udokotela wathi akekho thuba ezweni lokuba aphile. Khona-ke wagaga wabuyela emuva. UNkulunkulu uyazi ukuthi kwenziwa kanjani. Sizama ukukwenza kithi uqobo. Oh, ufanele ukhahlele usibanibani aphume ebandleni. Ufanele wenze lokhu lokho noma okunye. Yenzile ingxenye yenu njengebandla mayelana nakho na. Nakho la ukhona. Ingaleyo ndlela ukubenza bagaqe babuye emuva banikele ngale uDavid kanye. Wayengathini uPawulu ngale ndoda ezansi lapho eyayihlala nomama wayo ongayizali na? Babengenakho ukubuyisa. Wathi, "Mnikeleni kuDavid. Bengisisani ukuthi kwenzekani." Futhi encwadini elandelayo uPawulu waloba, "Le ndoda yaqondiswa. Impela uNkulunkulu unendlela yokwenza lezi zinto. Uma nje sizolandela imithetho yakhe. Uma into ethize ihamba ngokube sikho ebandleni, uma iphakathi kwebandla, ngamunye wenu bafowethu, uma ebhodini yabadikoni, omunye wenu badikoni engaziphathi, amanye amadikoni ayafika futhi abe nomhlangano ukuzama ukubuyisa umfowethu, emtshela akwenzayo, noma omunye wenu malunga, noma ngabe ungubani. Khona-ke kufanele kulethwe phambi kwakhe. Uma engenakukwenza, khona-ke woza utshele umelusi. Khona-ke uyakhululwa ebandleni, futhi-ke makabe njengowezizwe nomthelisi. Khona-ke bhekisisa inkosi ihamba iyomsebenza. Yabo, lokho kungenkathi ebuyela kuye uqobo, kungenkathi ehamba egaqa angene. Kodwa sizama ukuzenzela thina, niyazi, ukuzama ukwenza yonke into ngendlela esifanele siyenze ngayo. Manje asiphumeleli nhlobo. Manje lo Melkisedeki inkosi yaseSalema, inkosana umpristi wophezu konke, wahlangana no-Abrahama futhi wambusisa futhi wamnika izishumi zakhe. U-Abrahama wakwenza futhi wayeyinkosi yaseSalema futhi wakhipha isinkwa newayini isidlo futhi wasinika u-Abrahama emva kwempi, emva kokuba abantu sebehluliwe. Manje zonke izimpi, njengoba ngisho, zilwelwa imigomo. Manje uma unempi encane ebandleni, ufanele kube umgomo oyiwo. Ngifanele nilwele into elungile. Futhi ilunga ngalinye lebandla lifanele liwenze lokho. Manje lokhu kufundisa okwebandla, yilokho esikukhonela lapha, yilokho engikumele lapha. Ningelalokho izwi kaNkulunkulu lebandla. Ungavumeli lutho oluvimbele leli bandla. Uma likwenza uleqala ngamunye wenu futhi nina emabandleni enu ehlukene. Uma kuthize kuhamba ngokungeyikho ebandleni lakho uleqala, ngoba ungumbonisi walelo bandla. Akukho kumelusi, akukho kwibhodi yabadikoni, kukuwe wena ngamunye ukuya kulo mfowethu futhi ukubona uma engabuyisana. Uma kungenjalo, khona-ke thatha ababili noma abathathu kanye nawe, bese-ke uyabuya. Engenako ukuzwa lokho kusho ebandleni, khona-ke usekhishiwe embuso likaNkulunkulu. UNkulunkulu wathi, "Uma nimkhipha lapho, ngiyomkhipha lapha uma uhambe ngale nqubo." Khona-ke uyophendulela uDavid kuye enzele ukwakhiwa ukukhudiswa kwenyama yakhe. Futhi-ke uzobuyela emuva kunjalo. Yileyo ndlela yokumenza abuye. Uma engumntwana kaNkulunkulu uzobuya. Uma engesuye ngani? Uzoqhubeka. Futhi-ke uDavid uzomthumelela endaweni yakhe yaphakade. Manje izinjongo zakho, uma nje ukufakela omunye umuntu, khona-ke lokho kwehluka. Kodwa
uma indoda ilecala futhi lothi wayehlile futhi wahlubuka noma wayengumebheru wayehlile futhi wahlubuka wayesemseni kodwa wayewile kuwo futhi ngenkathi ephumele futhi ulothi wasindiswa ungalokho kuthi ucabanga ukuthi ulothi wayengasindisiwe ngoba wayesindisiwe ngoba sonke isikhathi uma wayesendaweni engalungile ibhayibheli lathi ukuthi izenzo zaseSodoma zezwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo nsuku zonke manje inyama yakhe yayenza into eyodwa futhi kwakuyini isiphetho sakhe na waletha ihlazo eliningi umkakhe waphenduka isithika kasawoti waba nabantwana ngamadodakazi akhe ngakho ningabona ukuthi waletha ihlazo elinjani ngoba wayewile emseni futhi wazange nhlobo azibuyisele abuye futhi futhi uNkulunkulu wayefanele amsuse emhlabeni kodwa noma kunjalo wayengumfowethu owile futhi u-Abrahama wenze konke abengakwenza ukumbuyisa futhi umoya wa-Abrahama umoya kaKristu osebandini namhlanje akunandaba ukuthi umfowethu wenzeni uyakwenza konke ongakwenza ukumbuyisa emhlanganyelweni kaKristu futhi akunandaba ukuthi wenzeni uyozama kanzima manje sifuna ukuqaphela lapha manje futhi njengoba sikubeka nalesi sifundo sikalo Melkizedeki lo mpristi omkhulu waseSalema umdali wamazwe nomhlaba manje engokuqala engenayise engenanina engenaluzalo engenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila kepha efaniswe nendodana kaNkulunkulu uhlale ngumpristi njalo njalo manje phezisani wayewesi indodana kaNkulunkulu wayengunkulunkulu wendodana wayengesiyo indodana kaNkulunkulu uMelkisedeki wayengesiyo kodwa wayengubaba wendodana kaNkulunkulu manje lo mzimba ayenawo waye udalile wawungalethwanga ngowesifazane ngakho ngalowo mzimba odaliwe ubengeke omunye umzimba awenzile yena qobo ukuze embula yena qobo akukho umuntu ongabona uNkulunkulu noma yinini uNkulunkulu ngumoya amehlo asazofa aliziboni lezo zinto ngaphandle uma kuze siboni isentika yomlilo noma ngabe kwakuyini noma esiboni sesidalwa esithize abasibone ngombono kodwa uNkulunkulu uzembula yena qobo ngendlela ethize futhi uNkulunkulu wazembula yena qobo kuAbraham esimweni somuntu wazembula yena qobo kuMose esimweni somuntu wazembula yena qobo kubantu abawayijwayele esimweni sethu yomlilo wazembula yena qobo kuJohane uMbhaphathizi esimweni sethuba niyabo wazembula yena qobo kulezo zimo ngenkathi ezembula yena qobo esimweni somuntu njengenkosi yaseSalema yaseJerusalema hhayi yaseJerusalema lasemhlabeni kodwa iJerusalema lasezulwini wazembula yena qobo kuleso simo wenze wafaniswa nendodana kaNkulunkulu manje indodana kaNkulunkulu yafanele ukufika ngowesifazane ukudalwa lapha ngesizalo sowesifazane ngoba ngaleyo nto efanayo kufika ukufa futhi wayengefike ngokudaliweyo njengoba uNkulunkulu wakwenza ekuqaleni inkathi uNkulunkulu enza umuntu ekuqaleni owesifazane wayengahlangene ngalutho ngakho uNkulunkulu nje wathi makube khona futhi umuntu wavele uthulile wambiza ngaphandle kwanoma imuphi owesifazane ukuba abe noma yini ngakho kodwa owesifazane kwakuko wesilisa ngaleyo nkathi futhi uNkulunkulu wakhipha owesifazane ohlangothini lika-Adamu kunjalo na futhi ke owesifazane wahamba futhi waletha umuntu ngocansi ngakho indlela kuphela uNkulunkulu abengenza wayengefike ngalowo mzimba moya wayengefike njengoMelkizedeki wafanele afike njengomuntu futhi wafanele afike ngowesifazane indlela yakho yakuqoboza ikhanda lenyoka futhi ikhanda layo liyaqoboza isithende sakho yakuthola na uNkulunkulu wafanele afike ngowesifazane futhi wakwenza ngenkathi ehlala emzimbeni wakhe wendodana yakhe uKristu Jesu uNkulunkulu wayekuKristu eze ukuba izwe libuyisane naye futhi wanikela ngegazi lakhe uqobo njengomhlatshelo futhi wanikela ukuphila kwakhe ukuthi ngomphuthu wokufa akusindise ekuphileni okuphakade Ngakho uNkulunkulu wafika ke futhi wenziwa ngokufaniswa nendodana kaNkulunkulu. Yabo wayengumuntu enziwe njengendodana kaNkulunkulu. Manje wayengeke abe indodana kaNkulunkulu ngoba lo muntu phakade indodana kaNkulunkulu yayinokuqala, yayinesiphelo, yayinesikhathi sokuzalwa kwayo, yayinesikhathi sokufa kwayo, yayinakho kokubili ukuqala nokuphela, yayinabo bobabili uyise nonina. Lo muntu wayengenayise nanina ukuqala noma ukuphela kwesikhathi, kodwa wenziwa lo muntu uMelkisedeki wenziwa njengendodana kaNkulunkulu. Manje indodana kaNkulunkulu ngenkathi yayifika ezweni esimweni sowesifazane ngowesifazane esimweni sowesilisa futhi yabulawa yavuka futhi ngosuku lwesithathu yavukela ukulungisiswa kwethu, manje ihlala kufuze kube phakade.
And as long as that body abides, we abide too.
Futhi inqobo nje uma lo mzimba uhlala siyahlala nathi, futhi ngoba yavuka emhlabathini siyovuswa ekufaneni nayo. Nansi indaba yevangeli, malibonga igama leNkosi. Hayi izingelosi, hayi izidalwa ezingaphezu kwemvelo, hayi isiduku sezimpaphe ukundizandisa, kodwa asithe besifazane amen bame ekufaneni nayo. Yebo mnumzane, njengoba bengilokhu ngikuxoxa lokhu ngiyakusho futhi lapha ngesikhathi bonakala kufanele ngangikama cishe lezi zinwele ezinhlanu noma eziyisithupha engisele nazo. Futhi umkami wathi, Bhili usunempanda, wathi kodwa angilahlekelwanga nangolulodwa lwazo. Wathi ziphi na? Ngathi ngitshele zazikuphi ngaphambi kokuba ngibe nazo, ngizokutshela ukuthi zingilinde kuphi. Kunjalo ngangivamise ukuba njengesilwi umtshaya isibhakela. Ngangiqinile futhi ngimkhulu, futhi ngezwa uma wawungabeka leli bandla emhlane wami ngangingehla ngumfwaqo nalo. Ngizokutshela uma ngivuka njalo ekuseni manje ngiyaqonda kukhona amashumi amane nento eminyaka edlule. Yabo angisikho lokho engangivamise ukuba yikho. Ngiyehluleka nsuku zonke njengoba ngibuka izandla zami futhi ngicabange, bukani lapha, awu ngithola indoda endala. Ngibuka amahlombe ami, ngiyabona ngizuze isisindo esiningi iningi. Ngangivamise ukufaka ibhande elingamashumi amabili nesishiyagalombili, ngifaka elingamashumi amathathu manje. Yabo sengimdala, amafutha sengiyancipha. Kweli na ngidla into efanayo engangivamise ukuyidla. Ngihlala ngokuhlanzeka kakhudlwana futhi kangcono kunanoma ngangivamise ukuhlala into efanayo. Kodwa uNkulunkulu ungikhethele isikhathi futhi ngifanele ngikwemukele. Kodwa ngicabanga ubusisiwe ungokuthi ngalasuku uyangivuza futhi. Futhi yonke into engangiyiyo ngenkathi ngiseneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudala ngiyewa njalo futhi kuze kube phakathi. Amen. Nakho la ukhona. Ungikhathaza ngani unyaka obudala na? Ngiyomshout evele ophuma kulokho iminyaka ngeminyaka. Ngazi lokho ukuthi ngiyamkholwa lebu bude impilo obuncane nje obuncane into efishane noma kanjani. Uma kuphela sihlale iminyaka engamashumi ayisikhombisa, iminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala, isikhathi sethu esithenjisiwe, kuyini kuyini lokho kodwa usizi nokujabuka na? Kuyini na? Ubungayishintshanisa lendlu yezinkathazo ngaleyo nto ekhazimulayo yangaleya na? Ngani malibonga igama leNkosi okuthize okungaphakathi kwami kwahlangana nalowo Melkizedeki ngelinye ilanga futhi wakhuluma ukuthula kimi futhi ungipha uphilo okuphakade. Futhi le mpilo ayisho lutho kodwa ithabenakele ukushumayela ivangeli ngalo. Ngisho lokhu ngawo bonke umqotho ngalamabhayibheli amabili ebekwe evuliwe phambi kwami. Uma uNkulunkulu wami wayeseqedile ngami ngishumayela ivangeli futhi bengingeke ngisamenzela lutho abantwana bami sebekhule ngokwenele ukuba nakekele futhi ufuna ukungithatha khona manje. Amen. Lokho kuqeda konke. Yebo mnumzane, kwenza behluka muni uma nginamashumi amayisiyagalombili noma uma nginamashumi amabili na? Ngikhonela lapha into yodwa, kukhonza iNkosi. Yilokho kuphela. Uma ngisengashumayela ivangeli njengoba ngenza manje, uma nginamashumi amayisiyagalombili, kwenza behluka muni noma ngabe nginamashumi amane noma amashumi ayisiyagalombili? No. Kukhona indoda amaningi aneminyaka engamashumi ayisiyagalombili kudala kulobusuku, futhi kunenqwaba yabantwana ezofa ngenkathi indoda eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala iyophila yedlule abaningi omunye wabo kwenza mehluko moyina izinjongo zakho imikhumo yakho futhi silapha ukukhonza inkosi uJesu yilokho kuphela ngazi lokho ukuthi lokhu kuphela ngumhamuko umuntu akhuluma ngawo owakwaba khona futhi ke akusekho kodwa uma sinokuphila okuphakade uNkulunkulu uthembisile uyozivusa futhi siyodla isidlo naye uma izinsuku seziphelile futhi uma ethi ngenani ezinjabulweni zenkosi ezilungiselelwe nina selokhu kwasekelwa izwe khona-ke kwenza mehluko omunye lapha noma sinanoma yini noma ngabe asinalutho na noma ngabe sibasha noma kumbe sibadala kwenza mehluko omunye na into esemqoka usukulungele ukuhlangana naye na uyamthanda na ungamkhonza na uzidayisile izinto zezwe na uhlanganile noMelkizedek selakho iphelile na uNkulunkulu abusise cishe eminyakeni engamashumi amabili nanye obudala ngangifuthi ngelinye ilanga nganginempi nalokhu lokho futhi nokunye ngangingaqondi noma ngifune ukuba isili kumbe noma ngabe ngangifuna ukuba umcuphi noma umzingeli engifuna ukuba yikho kodwa ngihlanganele uMelkizedek futhi unginika isidlo futhi kuswela lapho-ke kwaxazulula phakade halleluya ngihambile ohlangothini lwakhe bengithokoza emgwaqeni futhi uma kufika ekupheleni komgwaqo futhi ukufa kuyangigqolozela ebusweni indlela engiyizwayo manje angiyikushawa uvalo ngiyahamba ngifuna ukuhamba ebusweni bakho ngazi lokhu ukuthi ngiyamazi owenze isithembiso kunjalo ukuthi ngiyamazi emandleni okuvuka kwakhe uma ebisa phakathi kwabafileyo ngiyophuma phakathi kwabo kunjalo ngimazi emandleni okuvuka kwakhe kwenza mehluko muni noma ngabe ngimdala kumbe noma ngabe ngimusha na noma ngabe ngimncane kumbe noma ngabe ngimkhulu na noma ngabe ngisuthu kumbe noma ngabe ngilambile na noma ngabe nginendawo yokulala phansi kumbe noma ngabe anginawo na izinyoni inezindleke futhi impungushe inomkoti kodwa indodana ayeyomuntu ayinandawo yokamelisa ikhanda layo kodwa yayixwazi yekazibono singamakhosi nabaphristi kulo busuku kwenza mehluko omuni noma ngabe sinakho kumbe noma ngabe asinakho na inqobo nje uma sinonkulunkulu singaphezu kwabanqobi singaphezu kwabanqobi sihlezi ebukholeni bukankulunkulu enhlanganyelweni yomoya ongcwele sithatha isidlo sokomoya ezandleni zakhe owafakazayo nganginguye owayephile futhi ngiyaphila futhi ngiyaphila kuze kube phakade sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini Kristu Jesu, oh, malibonga igama lakhe elingcwele, kwenza mehluko muni na. Ithende noma indlwana kungani ngifanele ngikhathazeke nabanga. Khela mina ihlala Nkosi phezulu lapho, lamarubi namadayimane, ngesiliva negolide, amabhokisi akhe agcwele, unengcebo engakhulumekiyo. Ngahlangana naye ngelinye ilanga ngenkathi ngiqhamuka empini ngabeka imiklomelo yamphansi angikaze ngilwe impi kusukela lapho uyangilwela zona nje ngiphumule phezu kwesithembiso sakhe ngazi lokhu ukuthi ngimazi emandleni okuvuka kwakhe yilokho okusemqoka yini okunye okusemqoka na singenzani na kungani ningelekela ebudini benu ingalo ibenye ngokukhathazeka na kungani ukhathazeke noma ngabe izinwele zakho zisongekile kumbe noma ngabe unazo noma ngabe awunazo na kwenza mehluko muni na uma umdala uma umpunga uma unamahlombe aqothile uma ungenawo kwenza mehluko muni na amen lokhu njengo wesikhashane endawo encane kodwa lokho kwaphakade phakade buli njengoba isikhathi seminyakanyaka engelakubalwa siqhubeka njengoba iminyaka iqhubeka usoze waguquka futhi uhambe wedlule eminyakeni yakhe engasoze yaphela yaphakathi kwenza mehluko muni na ngijabula kakhulu ngahlangana naye ngiyajabula kakhulu unginika isidlu ngelinye ilanga lowo Melkizedek ofanayo wahlangana no-Abraham ephuma ekubulaleni amakhosi impela uNkulunkulu wasezulwini uEl Elyon umkhulu nginguye hayi unganginguye unginguye inkathi yamanje futhi wambusisa dayelani lapha nje kancane ngokuqhubekayo ukuze sithole isifundo ngokusondela kancanyana ndawonye manje ibesilesine qondani-ke ukuthi ungakanani yena nje ngicabanga lokho futhi qondani ukuthi wayemkhulu kangakanani lo muntu ungaphambili le kwendodana kankulunkulu indodana kankulunkulu yayinoyise nonina wayengenayo indodana kankulunkulu yayinokuqala kwesikhathi nokuphela kwesikhathi wayengenakho kwakungubani lowo na lowo kwakunguyise wendodana wayelowo-ke Kondani ukuthi ungakanani yena owanikwa okweshumi kwakho konke okwempango ngu-Abrahama ukhokho. Manje lalesisana nalabo bamadodana kaLevi abemukeliswa ubupristi banomyalo wokuthatha izishumi kubantu ngokomthetho. Okungukuthi kubafo wabo ingani baphume okhalweni luka-Abrahama. Manje phezisani lokhu uma nifuna ukubona okuthize. Kepha yena ongaqhubeki ozalweni lwabo wemukela oweshumi ku-Abrahama wambusisa lowo onesithembiso. U-Abrahama wayenesithembiso futhi lo muntu wambusisa u-Abrahama owayenesithembiso kwakungubani lona na? Amadodana kaLevi akhokha okwezishumi kubazalwane babo noma abazalwane babo bakhokha okwezishumi kubo. Babe nomyalo wenkosi ukuthatha okweshumi kwalokho abafowabo abakwenzile okokuziphilisa kwabo ngoba babe ngubupristi. Manje lokho kuvulela ubupristi bukaMelkisedeki njengoba ukhuluma ngakho khona lapho kunjalo. Kodwa lo muntu ngisho lowo owayenesithembiso umuntu omkhulu kulabantu emhlabeni u-Abrahama wahlangana nalo muntu futhi wakhokha okwezishumi kuye wayefanele abe mkhulu kakhulu. Lalelani, kepha akunakuphikiswa ukuthi omncinyane ubusithwa ngomkhulu. Impela phikisisani ukuthi ungubani. Lapha abantu abafayo bamukeliswa kweshumi. Lobo ngupristi ngokuma kwabapristi nabashumayeli nokunye nokunye. Abantu abamukela okweshumi bayafa yabo. Kepha lapha wakuthabatha yena okuqiniswa ngaye ukuthi ukhona. Umuntu ubekuthathelana kwezishumi uma ube noma yini, uma ubengazalwanga nhlobo futhi engayikufa nhlobo futhi wayekhona kusukela ekuqaleni kuye ekupheleni futhi engazange abe noyise noma nonina noma uzalo futhi amazwi lonke engawakhe nomhlaba nakho konke okukhona, kungani athathe weshumi na? Kungani acele u-Abrahama ukukhokha izishumi na?
You see what a strict thing it is to pay tithes?
Yabona ukuthi kuyinto eqine kanjani ukukhokha kweizishumi na? Okweshumi kufanele wonke umKristu obophezelekile ukukhokha kweshumi. Kunjalo kukaze kushintshe.
And as I may so say,
manje futhi ngingasho ukuthi noLevi omukela weshumi wathela weshumi ngaye u-Abrahama. Manje oh nakho kuthizi ngokuba wayesesokhalweni lukayise mzukwana uMelkizedeki emhlangabeza.
What? Levi Abraham was Levi.
ULevi na u-Abrahama wayengukhokho kakhokho kaLevi. Futhi iBhayibheli latsho lapho ukuthi uLevi wakhokha izishumi ngenkathi esesokhalweni kuka-Abrahama. Izizukulwane ezine ngaphambi kokuba aze afike emhlabeni wayekhokha izishumi kuMelkizedeki. Malibongwe igama leNkosi. Khona-ke wena ongakholelwa ekumiselweni ngaphambili ngaphambi kokucotshwa futhi lapha izizukulwane ezine ngaphambi kokuba uLevi aze aphume okhalweni luka-Abrahama wayekhokha izishumi kuMelkizedeki. Ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi ukugidinisa lokhu embhalweni uma uzokuthatha ngale njengoJeremiya wokuqala elesine. UNkulunkulu wathi ngakwazi wakabunjwa esalweni zikanyoko futhi ngakungcwelisa futhi ngakugcoba umprofethi wezizwe. Khona-ke yini ongayisho oyenzile na? Yini engingayisho engayenza na? UNkulunkulu okhombisa umusa. UNkulunkulu wasazi ngaphambi kokuthola kwezwe. Yena engathandi ukuthi kuphuphe namunye impela qa, kodwa uma enguNkulunkulu wayazi ukuthi ubani oyosindiswa futhi ubani ongaye kusindiswa noma wayengazi lutho. Uma wayengazi ukuthi ubani oyohlwethwa ngaphambi kokuba izwe libunjwe, khona-ke akasu uNkulunkulu. Uma engenaziphelo wayazi lonke izenze, yonke impukane, yonke intwala, yonke inhlava okuyoke kube semhlabeni ngaphambi kokuba umhlaba ubunjwe. Kunjalo wayazi zonke izinto ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Wayesazi, iBhayibheli lasho ukuthi wayesazi futhi wasimisela ngaphambili. Ake sicazulule lokhu nje kanye asibuyele emumva kwabase-Efesu isahluko sokuqala lesihlanu isahluko sokuqala kwabase-Efesu umzuzu nje ngifuna ukufunda lapha umzuzu nje ukuze nizoqonda ngempela ukuthi akusiyo nje into ethize engizama ukunitshela kuyinto ethize uNkulunkulu azama ukunitshela niyabo.
Now listen to this real close.
Manje lalelani lokhu ngokusondele kakhulu isahluko sokuqala kwabase-Efesu. UPawulu umpostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu umuntu ofanayo obhala incwadi yamaHebheru ubhala le ncwadi. Ngoba bangcwele lokhu akusikho okwabangakholwa kodwa abangcwele abangcwelisiwe abase-Efesu nakubo abakholwayo kuKristu Jesu makube kinina umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Mabo uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini ngezibusiso zonke zikamoya ezindaweni nasezulwini. Njengalokho nje manje lalisisani manje ivesi lesine. Njengalokho esikhathela kuye ngaphambili ngokusekelwa kwezwe.
He chose us in him Christ.
Ubalo thina lapho na ibandla wasikhetha kuye Christ ngaphambi kokusekelwa umhlaba ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe ekuthandeni wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Christ njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Ubalo kwenzile na uNkulunkulu wakwenza. UNkulunkulu wazi kusukela ekuqaleni ukuthi ubani oyosindiswa futhi ubani ongayi kusindiswa. Impela wayengathandi ukuthi kubhubhe namunye. Kodwa akamthumanga uJesu lapha nje ukubona uma uyokwenza kanjalo. Awu uJesu ophofu, ngiyamdabukela mhlawumbe kungcono ngisindiswe futhi ngikufakazise. Cha bo mnumzane, uNkulunkulu wazi ekuqaleni ukuthi ubani oyosindiswa futhi ubani ongeke. Ngakho ngakho-ke wayazi ukuthi abanye bayosindiswa. Ngakho wathi uJesu ukwenza inhlawulo kulabo abazi ngaphambili. Ukuba labo ayebazi ngaphambili ubabizile, futhi labo ababizile ubalungisisile, futhi labo abalungisisile uba inkathi edlule khaza imulisile. Nakho la ukhona. Ngakho ukuthi wewe ozigcinayo umusa kaNkulunkulu ogcinayo awuthi sindisanga wena noma kukho lutho olwenzile okufanele ukusindiswa. Umusa kaNkulunkulu ukusindisa okusindisile. Umusa kaNkulunkulu ubizile ukwazi phambili kukaNkulunkulu kukwazile wena. Wayazi ukuthi uba kuleli bandla kulo busuku ngaphambi kokusela kwezwe kuze kubekwe uma engenakuphela uma engenjalo akasuye uNkulunkulu. Uma azile zonke izinto wayenguNkulunkulu. Uma engazazanga zonke izinto wayengesuye uNkulunkulu. Uma enguNkulunkulu mlinimandla angenza zonke izinto. Uma engenakwenza zonke izinto akasuye uNkulunkulu umlinimandla. Nakho la khona. Ngakho ungathi kanjani ukuthi kungokuthize obungakwenza na akulutho ongalwenza. Uthando kaNkulunkulu futhi umusa kini ukuthi nilapha ngisho akulutho obungalwenza. uNkulunkulu ukubizile ngomusa wakhe walalela wezwa wemukela. Awu wena uthi mfowethu Branham lokho kukwenza kuxege kabi kabi impela kuyakwenza ukhululekile. Awu lo mfo engenza noma yini afuna ukuyenza ngokweqobo ngenza njalo lokho engifuna ukwenza. Kodwa uma ungumKristu awufuni ukwenza okungalungile. Kho intombazane encane endala ekuseze emuva lapho kulobusuku umkami ngiyayithanda ngakho konke okukimi futhi uma ngazile ukuthi bengingagidima ngizungeze nomunye wesifazane futhi ngizedliwe nakho futhi ngihambe ngimtshele futhi ngithi midi ngenze okungalungile ucacabanga ukuthi bengingakwenza na uma ngimthanda kahle ngeke ngikwenze kunjalo. Manje ukuba ke bengizothi oh ngeke ngikwenze isizathu ngizomtshela ukuthi kungani uzongehlukanisa futhi ngine oh ngingumshumayeli niyabo ukuthi yini lokho okuyokwenza na bayongikhipha epulpiti uma engehlukanisa indoda ehlwanisile. Oh mina abantwana abathathu bengingeke ngicabange ngalokho kodwa mfana ngi awu uma kuyindlela okuyiyo usalokhu esemthethweni akusizo izisekelo ezisemthethweni engamshada phezu kwazo akusizo izisekelo esisemthethweni esingenza ngiphile ngokuyiqiniso kuye kungoba ngiyamthanda. Angithi ngekwenza noma yini ngikwenza ngokuzithandela ngoba kuyindaba yothando futhi uma umthando umkakho uyokwenza into efanayo. futhi uma uthanda umkakho kanjalo ngothando ifilio ufanele wenzani ngoKristu ngothando iagape oqine ngokuphinda kwesigidi uma umthanda ngempela uNkulunkulu uma bengazile kulo busuku bengingaphuma futhi ngidakwe uma bengazile kulo busuku bengingagijima ngizungeze futhi ngibe nonesimilo esibi uma bengazile kulo busuku uma lokho bekusetizweni yami ngisho ukwenza kanjalo futhi ngihambile futhi ngikwenzile ngazi ukuthi uyongixolela ngeke ngikwenze ngicela kakhulu ngaye ngiyamthanda iqiniso impela kungaleso sizathu ngingeke ngiludayise ulwazi lwami lokuzibonela kunoma yiliphi ihlelo khabo mnumzane hayi Assemblies of God hayi Church of God hayi Pilgrim Holiness Methodist Baptist iPresbyterian Katolika ngeke ngithathe noma yini obekunganikelwa ngalolu lwazi lokuzibonela ngoba akufiki inhlobo ngomuntu kufika ngoNkulunkulu khabo mnumzane ngeke ngidayise ngobuzibulo bami nganoma yimuphi umculo wokuzibinyabinya kaElvis Presley noma ngingwa bayakhe yamakatolika noma amakhadi lakhe akhe noma isigidi sakhe samadola futhi okunye nokunye okuthola nyanga zonke kawo mnumzane ngiyamthanda futhi uma nginqobo nje uma ngimthanda kanjalo ngiyohlala ngokwethembeka kuye futhi uma uNkulunkulu engibizile futhi wangiphetha ufake okuthize kimi futhi ngiyamthanda ngikhumbula umnumzane Ashla nonke niyamazi iningileni nonke uphuma lapha esigele sikahulumeni waseIndiana ufika lapha udlala esigingci sakhe ngenkathi ingane yami ifile umkami efile futhi bonke belele phezulu lapha emathuleni futhi nganginyuka ngomgwaqo nezandla zami emva kwami ngikhala wagquma waphuma kwelakhe elincane itraki endala futhi ufika ubeka ingalo yakhe ngokuzungeza kimi wathi bhele ngifuna ukukubuza umbuzo wathi ngikuzwile ushumayela uze impela ucishe uwele epulpiti ngikuzwile emakhoneni omgwaqo futhi yonke into ukhalela uKristu wathi manje uthathe ubaba wakho uthathe umfo wenu wabahlwitha bona bobabili futhi bafele ezingalweni zakho lapho wafa umkakho ufile ebambe izandla zakho futhi ingane yakho ifile futhi uyambiza ukuba akusile futhi uphendulele umhlane wakhe kuwe ucabangani ngaye ngathi ngiyamthanda ngakho konke okungaphakathi kwami uma engithumela esogweni ngiyo lokho ngimthanda ulungile angikusho lokho iminyaka engamashumi amabili nesithupha ikufakazisile kunjalo uma umthanda hayi umsebenzi ukuthi ngeke ngikwenze lokho futhi ngeke ngikwenze lokho umthanda kakhulu ukukwenza ngoba ukukhethile awumkhethanga neze wena ukukhethile wena uthe ngayifuna inkosi futhi ngayifuna inkosi akukho umuntu ofuna uNkulunkulu nguNkulunkulu ofuna umuntu ungahle ufune umusa kuye kodwa uNkulunkulu ufanele ashintshe imvelo yakho ngaphambi kokuba uze ngisho umfune ngoba uyisoni uyingulube kunjalo futhi abanye benu bantu abaya esontweni futhi nje baphile ngobulungu benu baphume lapha futhi benze yonke into ezweni futhi ke basalokhu bebuyela emumo futhi bathi ya ngiyasonta hayi lokho izindlela ezinde ekubeni ngokaNkulunkulu impela angikodwa niyabo abantu benza lokho ungasho oh bangamalunga amahle ebandla lelo iqiniso usengalokhu uyilunga lebandla futhi wenze lezo zinto kodwa ungeke ube ngumKristu futhi kwenze njengoba ngishilo kulokhu kusa igwababa elidala uma wake wabakhona umzenzisi igwababa kunjalo lona nejuba kuhlezi empunjeni ofanayo ihlezi othini olifanayo futhi bobaba elidala lalini sekile ngenkathi lidedelwa futhi laphuma ebandleni ukuthi beningaphuma lapho futhi lihlale sidunjile esidala esisodwa futhi klawuklawu futhi lidle lokhu lidle ihashi futhi lidle inkomazi futhi noma kwakuyini naleli elisekile kodwa ngenkathi uNowa ethedela ijuba lalingethole ndawo yokuphumula yezintende ezezinyawo zalo lalinelungelo kakhulu ukuhlala esilwaneni esifile njengoba kwenza igwababa nje kodwa kwakuyizimvelo ezimbili ezihlukene omunye wabo laliyijuba okokuqala laliyigwababa okokuqala nje kodwa uma niqaphela igwababa elidala lingahlala ngapha esijunjini esesilwane futhi lidle ingxenye yosuku ijuba liyohlala ensimini kakolo futhi lidle ingxenye yosuku futhi kwababa lingandiza liphumele lapho futhi lidle ukudla kweduba okukhulu njengalokho elikufunayo belingadla nje kakhulu ukolo njengegwababa lingadla noma njengoba ijuba lingadla kodwa lona igwababa lingadla ukudla kweduba kodwa ijuba ngeke lidle ukudla kwegwababa kunjalo. umzalo. Ngakho umzenzisi omdala angafika ebandleni futhi ajabule futhi amameze futhi adumise inkosi futhi ahambe aqhubeke kanjalo futhi ahambe abuyele emuva ngqo futhi ajabulele izinto zezwe. Kodwa umkhristu odlele wokusha ngeke akwenze ngoba uthando lukaNkulunkulu luyamphakalela endaweni enjalo ngeke akwenze. Ngakho uma nje ungumkhristu ngokujoyina isonto futhi ukuyeka ukwenza lokhu futhi lokho futhi isifiso esifanayo sikuwe udinga okunye ukucwilisa kunjalo impela. Futhi nina besifazane ningagqoka zona ezincane zezikhendi futhi phandle lapha ngo emgwaqeni futhi ke uzibize ngekholwa uyikholwa kodwa uyisibonile esidabukisayo salo mhlawumbe. Uma ubuloKristu ngempela enhlizweni yakho awudingekile ukucabanga ngezinto ezinjalo. Akunandaba ukuthi bonke abesifazane wenzani futhi onke amantombazane enzani uyokwehluka ngoba uthanda uKristu kakhulu. Ngakhuluma nowesifazane ngelinye ilanga endlini futhi waphakamisa izandla zakhe kanje wathi mfundisi Branham nginqoni impela lapha endlini yami ngiyahamba ngizungeza ngacabanga ngiyakudabukela endlini yakho uQobo. Akunandaba ukuthi ukuphi kunjalo gqoka futhi uziphathise okwesifazane njengoba ininikazi lifanele ngiyakudabukela. Kodwa ugcina futhi iBhayibheli lathi uma uthanda lezo zinto izinto zezo uthanda uNkulunkulu lokho ngisho kuwe futhi uma uthanda iNkosi nje yonke inhliziyo yakho ngawo wonke umphefumulo wakho ngawo yonke ingqondo yakho uyogcina konke lokho okungcola okuncane okudala izinto ezimbi ziphume kuwe kunjalo. Futhi wena dikoni futhi nina abanye lapha enigijima phandle emgwaqeni lapha futhi undwazi isintamo yakho futhi ubuke kubo bonke labo besifazane ngiyakudabukela futhi uzibiza ngamadodana kaNkulunkulu ngiyazi lokho kuyabashula kodwa kungcono ubashule kunoma ke ushiswe phakade lapho. Ngakho uma wenze lezo zinto manje ungeke wakusiza uma wesifazane ehamba ehla umgwaqo egqoke ingcenye wena uma ubuka ukuphezelekile kumbona kodwa ungaphendula ikhanda lakho iBhayibheli lathi obuko wesifazane namkhani kusephingile naye enhliziyweni yakhe. Ake ngikutshele ukuthi izedadewethu othandekayo uzophendula. Akunandaba ungahle ube msulwa njengomnduze ungahle ukuba awusenzanga neze isono salolo hlobo isono sokonakala empilweni yakho kodwa uma ugqoka kanjalo uzophendula ekwahlulelweni ngayo yonke indoda eyakubuka iBhayibheli lasho futhi hamba wehle ngomgwaqo ubani onecala indoda nagqaba umnumzane wena uziveze kanjalo. Owesifazane unendawo enkulu ingcwele inhle indawo emangalisayo kodwa ufanele azigcine ngaleyo ndlela ukubamba isikhundla sakhe njengoba efanele njengomama njengowesifazane futhi ubufazane. Uma ubufazane buphukile ithambo lomgogodla la noma yisiphi isizwe lephukile futhi kungaleso sizathu namhlanje isizwe sakithi sonakele kungenxa yokonakala kwabesifazane bethu kunjalo impela impela ukubola phakathi kwethu okukuphulayo okudingayo ukuhlangana nalo Melchizedeki kanye amen makakubusise futhi akunike iwayini isinkwa okuphila okuphakade khona ke uyobona izinto ngokwehlukile khona ke uyoba ngokwehlukile ungeke ufune abafana ukwenza inkentshane ishayikhwela kuwe impisi ishayikhwela noma ngabe yini ufuna ukubiza impela ngeke uyokwehluka futhi uqonde untshela ukuthi ugqoka kanjalo futhi uphume lapho nganoma iyiphi inhloso na wena uthi ngani kupholile uxoxa indaba akupholile isayense iyakufakazisa ukuthi akupholile kuyi ukukhanuka okufika kuwe dadewethu awuqondi angizami ukukulimaza kodwa ngizama ukukuxwayisa. Omningi wesifazane oqotho nje ehlanzeke njengoba engenza inenekazi elincane elihle aphuma nazo izinto emgwaqweni engenakuzo kokwazi ukuthi wenzani ngoba umshumayeli othize ohlubukile uyesaba ukuthi umyeni wa kongeke esazikhokha ezishumi zakhe ebandleni. Uma ke wahlangana noMelchizedek angeke azicabanga lezo zinto uyoshumayela ivangeli uma kubashule isikhumba emhlane wabo uyokushumayela noma kanjani kunjalo impela. Uyakwenza futhi uyakwenza ngoba lowo moya wenkanuko kuphezulu futhi nina besilisa eniyovumela umkeni benze lolo hlobo lwezinto nginamathemba abancane ngani njengendoda kunjalo kunjalo manje akukho kuhalalisa kulokho ngoba noma akukho ukuxolisa ngoba iqiniso lelo noma imupho esilisa oyothedela umkakhe aphumele emgwaqeni futhi azibathe kanjalo mfowethu ufanele ukugqoka izimpahla zakhe kunjalo wena ngani. Angisho ukuthi umkami angeke akwenze kodwa ngifanele ngiguqulwe futhi ngiphendulelwe kulokho engiyikho manje uma ngake ngahlala naye esakwenza futhi kunjalo impela. Amantombazane ami angahle akwenze uma eseba ngabesifazane, angisho ukuthi angeke akwenze, angazi lokho kusemiseni kaNkulunkulu. Ngethemba ukuthi angeke akwenze, uma ekwenza ayohamba phezu kwemikhuleko kababulungileyo, bayohamba ngaphezu kwempilo yothize ozame ukuphila ngokulungile uma beke bakwenza kunjalo. Kodwa ngifuna ukuphila ngokulungile, ngifundise ngokuyikho, ngibe kahle futhi ibe ngingabafundise ngokulungile. Uma bekwenza lokho bayoshaya indlela yabo ebheke esihogweni, phezu kwesihloko sokushumayela kwami, futhi phezu kwesihloko sikaKristu wami, futhi phezu kwesihloko sezixwayiso zami. Kunjalo uma beke bakwenza, impela kunjalo. Ngiyakudabukela uma uke wahlangana noKristu ubuso nobuso, futhi uyakubusisa, futhi beka lokho kwanga kwemvume enhliziyweni yakho. Bonke odevela esihogweni abasoze bakwenza, uzigqoke futhi kunjalo. Guqukile usuke ekufeni uye ekuphileni, futhi ukuthanda kwakho kuhlelwe ezintweni zaphezulu, futhi hhayi ezintweni zasemhlabeni. Amen. Kungcono ngiyisishiye lesi sihloko, kubucayi, kulungile, kodwa kuyiqiniso, kulungile. Njengoba sihamba siqhubeka manje nje kancanyana ngokuqhubeka, khona-ke siyavala. Bamadodana kaLevi bamukeliswa okweshumi ko ubupristi, futhi banomyalo wokuthatha okweshumi kubantu ngokomthetho, okungukuthi kubafowabo, ingani baphuma okhalweni luka-Abrahama. Kepha yena ongabani ozalweni lwabo uthathile okweshumi ku-Abrahama, wambusisa lowo nesithembiso. Kepha uphikisa ukuthi omncinyane ubusiswa ngomkhulu. And here man that die receive tithes. But here lapha abantu abafayo bamukeliswa kweshumi, kepha lapha ngokufakazelwe ukuthi uyaphila, futhi kungathiwa noLevi wemukelo kweshumi, owamukela okweshumi wathela okweshumi ngaye uAbrahama, ukuba wayesesokhalweni lukayise mzukwana uMelkisedeki emhlangabeza. Ukuziphatha kwakho ngakuKristu kuyokwenza isinyathelo esikhulu kulokho abantwana bakho abayoba yikho. Impilo yakho oyiphila phambi kwabumndeni wakho iyokwenza isinyathelo kulokho abantwana bakho abayoba yikho. Isizathu iBhayibheli lasho ukuthi uyovakashela ububi babazali kubantwana esizukulwaneni sesithathu nesesine, manje imizuzu embalwa njengaphambi kokuvala. Kepha ngakho-ke uma ukuphelela nakho kuphela kwakho, futhi ngokuphrethi bukaLevi, ngokuba abantu baphiwa umthetho, kwakusaswelekelani ukuthi ufike omunye umpristi ngokukaMelkisedeki, engabiza ngokokuma kuka-Aroni na umthetho, umfini mthetho, niyabo? Oh, ufanele wenze lokhu. Uma ungakwenzi lokhu, awusuye umkristu. Uma ungaligcini isabatha, uma udla inyama, uma wenza lezi zinto, yonke le micabango yokomthetho, futhi ufanele uye esontweni. Uma ungayi, ukhokha inhlawulo. Ngakho ufanele wenze ukunikela ngemikhuleko. Leyo nto engumpethe, usindisiwe ngumusa kaNkulunkulu ngokwazi phambili kukaNkulunkulu, ngokumisela ngaphambili kwakhe. UNkulunkulu wabiza u-Abrahama ngokumisela ngaphambili, ngokwazi phambili. Wabiza wamzondo Esau, futhi wamthanda uJakobe ngaphambi kokuba omunye wabazalwe. Kunjalo kungukwazi phambili kaNkulunkulu owazi lezi zinto. Wena-ke uthi kunamsebenzi muni ukushumayela ivangeli na? Manje ngizothi kini lokhu, uPawulu wakuphendula lokho, noma uJesu wakwenza njalo. Nangu uJesu wathi umbuso wasezulwini ufaniswa nomuntu owaya kuleli isiziba noma ichibikazi, futhi waphosa enethini wadonsa phandle. Lapho wayenezimputhu zasolwandle, wayenezimputhu, wayenezinyoka, wayenezibankwa, wayenamaxoxo, wayenezilwembu ezinkulu, wayenemithuthana, wayenenhlanzi. Manje umuntu nje ebamba izinhlanzi. Lokho kufana nevangeli. Nakho manje ngishumayela ivangeli nje, ngiphosinethi, ngidonse, ngithi bonke othandayo noma ubani makeze. Nakho kukhuphuka abanye e-altari, bonke belenga ngokuzungeza i-altari, bayakhuleka, bayakhala. Angikwazi ukubehlukanisa, kusi umsebenzi wami, angithunyelwanga ukwahlulela. Kodwa kukhona phakathi lapha abangamaxoxo, kukhona abayizibankwa, kukhona abayizinyoka, abanye izimpudu zasolwandle, futhi kukhona abayinhlanzi. Akusiyo umsebenzi wami ukwahlulela. Ngithi Baba, nakhu engikudonse ngakukhipha. Kodwa ikoxo laliyikoxo wasekuqaleni ulwembu ulwembu oludala liyohlala lapho futhi lubuke luzungeze isikhashana luginge lawo mehlo amakhulu lubuke luzungeze luthi uyazi ukuthini na nje nginokuningi cishe kwalokhu njengoba ngingama xumbu 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 ziphume zihambe. Inenekazi elidala lenyoka liyophakamisa ikhanda lalo futhi lithi awu uyazi ukuthini na uma bezoshumayela kanjalo ngokuphikisana nokugqoka izikhindi nezinto lokho kuthatha mina ngakho ngizophuma kuleso sixuku sabagingbeki abangcwele yilokho konke okufanele kube yikho. Wawuyinyoka wasekuqaleni kunjalo impela ya futhi nakho kuhlezi umnumzane omdala uselesele xoxo naleso sigazi esikhulukazi emlonyeni wakhe njengejongosi la Texas elingenampondo liyoma labo futhi libuke lizungeze lithi awu akuzange kungilahle ngecala okubhema ngizophuma nje kulento khona manje awu wena xoxo elidala wawuyilokho kwasekuqaleni kunjalo impela kunjani impela imvelo yakho iyafakazisa ukuthi uyini impilo yakho iyakhombisa ibonakalisa ukuthi uyini futhi ekuqaleni akulikhuni kimi ukubona lokho akulikhuni kuwe ukukubona. Uma ngiphume ngaya kuRoy Slaughter umlimi ohlezi lapha futhi ngibona izingulube phandle enqwabeni yomcuba zidla umcuba angeke ngicabange lutho olukubhedayo ngakho uyingulube kodwa uma ngibone iwundu phezulu kuleyo ngqwaba yomcuba ngiyomangala. Niyabo ungakhathazeki ungeke umbone lapho ubengeke nje akumele kunjalo futhi umuntu ozelwe ngumoya kaNkuluNkulu uyazizonda izinto zezwe kunjalo ngokuba uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthanda uNkuluNkulu alukho ngisho kuwe. Uma ngigijima ngizungeza nabesifazane usixuku zonke futhi ngingene ngitshele umkami ukuthi ngangimthanda ubekwazi ukuthi ngingumkami manga izenzo zami ziyokhuluma kakhulu kunamazwami impela ngifakazisile kuye ukuthi angimthandanga ngoba ngangingaqinisile kuye. Ungitshelile ukuthi uyangithanda futhi ngaso sonke isikhathi ngiyobe sengihambile uyophuma nomunye othize kuyofakazisa ukuthi wayengangithandi kunjalo izenzo zakhe ziyafakazisa. Akunandaba ukuthi uyozama kangakanani ukungitshela Bill ngiyakuthanda futhi akekho omunye ezweni kuphela wena bengiyokwazi ungumqambi manga. Futhi uma uzama ukuthi inkosi ngiyakuthanda futhi ngenza izinto zezwe uNkulunkulu uyazi ungumqambi manga kwasekuqaleni ngakho ngani na kunamsebenzi muni ukwemukela ulwazi olunguhafu oludala lokuzibonela futhi okuthize okunye okunjalo ngenkathi izibhakabhaka ezinkulu zasezulwini zigcwele into yangempela na ufunelani ukuba olusizi uzenze ingxenye okubhakiwe ingxenye okubizwa ngumKristu na ngenkathi ungaba umntwana ozelwe ngokusha ngempela kaNkulunkulu nezinsimbi zasezulwini zikhala entizweni yakho ujabula futhi udumisa uNkulunkulu futhi uphila impilo yokunqoba ngoJesu Kristu. Hayi ukuzama ukuzenzela wena uqobo ngoba uyewehluleka okokuqala nje kodwa thatha yena izwi lakhe futhi uphumule kulokho akusho ukuthi kwakuyiqiniso futhi umkholwe futhi umthande uyokwenza yonke into isebenze kahle kahle kuwe kuyilokho lo umqondo. Inkosi kubusise angikuthethisi kodwa mfowethu kungcono kunakho konke ukuthola ukuthethiswa okuncane ningabancane bami niyabo futhi noma yimuphi ubaba othanda abantwana bakhe impela uyobaqondisa noma akasilo uhlobo lukababa olulungile kunjalo na kunjalo futhi lo baba unomthetho owodwa kuphela futhi lo umthetho wekhaya futhi uNkulunkulu unomthetho owodwa kuphela futhi lelo izwi lakhe uma silikholwa izwi lakhe khona ke siyophila ngezwi lakhe. Umsebenzi wethu uma sake sahlangana noNkulunkulu hayi ngoba uthi awu ngiya esontweni futhi ngifanele ngenze lokho ulusizi ungakwenzi lokho kungani ufuna ukuba ngolusizi omxegexege elingenaka umesaba uNkulunkulu igwababa uma ubungaba ijuba na impela wena nje ufanele ube nemvelo yakho ishintshwe iwe futhi ushintsha imvelo yakho uba indodana nendodakazi kaNkulunkulu yiba sekuthuleni uNkulunkulu uJesu ngakho ke na uJesu kuza ngcwelisa abantu ngekazi lakhe uqobo wahlupheka ngaphandle kwamasango amaHebheru 13:12-13. Abasele yombe sihlalo lokuqala ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa hayi ngokuchawula izandla hayi ngompaphathezo wamanzi hayi ngokubeka izandla hayi ngokumemeza hayi ngokukhuluma ngezilimi hayi noma ngamuphi umuzwa kodwa lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. sedlulile kufeni sayo kuphileni futhi siba izidalwa ezintsha ngoba sikholiwe endodaneni ezelwe eyodwa kaNkulunkulu futhi simemukele njengomsindisi wethu futhi igazi lakhe liyasebenza kulo busuku njengenhlawulo yezono zethu ukuma endaweni yethu. ETestamente Elidala kukhona indawo eyodwa kuphela kuba nenhlanganyelo leyo ingaphansi kwegazi. Lonke ikhola lalifanele lifike ngaphansi kwegazi. Uma isithole sibomvu sasibulawa sasenziwa umnikelo wesono sifanele sibe bomvu futhi sahluko seshumi nesiyagalolunye sika-Exodus. Uma noma ubani wenu engathanda ukufunda futhi sifanele sithathwe inselo konke kushiswe ndawonye. Futhi-ke lokho kwakwenziwa amanzi okwehlukanisa kwakuhlelwa ngaphandle kwamasango kwakufanele kuphathwe ngezandla ezihlanzekile. Igazi lalesi sithole lahamba phambili ebandleni futhi shaya ngokuphindweka sikhombisa ngaphezu komnyango. Futhi manje wonke umuntu ongcolisiwe enyuka kufanele kuqala aqonde futhi abone lelo gazi futhi aqonde ukuthi kukhona inhlanganyelo eyodwa ngaphansi kwalelo gazi. Yileyo ndawo kuphela umkhonzi ayengakhonza ngempela ngokusemthethweni kwakungaphansi kwegazi. Khona-ke into yokuqala ayefanele ayenze ngaphambi kokuba ube ngeza ngaphansi kwegazi kwakufanele kube khona ala manzi okwehlukanisa afafazwe phezu kwakhe futhi okungahlanzekile kwenziwa kwahlanzeka. Futhi bathatha amanzi okwehlukanisa futhi bakufafaza phezulu komuntu ohamba phansi futhi wamehlukanisa ezonweni zakhe. Futhi-ke uhambe phansi kwalena eyisikhombisa imisho yegazi futhi waba nenhlanganyelo na wonke amakholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ukhona indlela eyodwa kuphela yokukwenza, hayi ukuqhawulana, hayi ukujoyina isonto, hayi ngemibhaphathizo, hayi ngamadlingozi, kodwa yenyukele emanzini okwehlukanisa. Beka izandla zakho ngokukholwa phezu kwekhanda likaJesu futhi uthi, ngisoni futhi wena wafa endaweni yami futhi ukuthi ize kimi kungitshela ukuthi uyongithethelela izono zami futhi ngiyakwemukela njengomsindisi wami ngqo manje. Hamba ngaphansi kwegazi laphaya, yiba nenhlanganyelo nabantwana bakaNkulunkulu. Yilokho-ke dlani sinkwa, phuza iwayini futhi yiba nenhlanganyelo nebandla. Oh, akamangalisi na, akamuhle na. Manje lokhu kungabonakala kuxakile kuwe mngani, kodwa yini engiyimele lapha futhi ngisho lezi zinto na? Bengingazisho ukuzama ukuzenza mina uqobo ngehluke komunye othize na? Uma ngikwenza khona-ke ngidinga ukuphenduka. Ngiyakusho ngoba uNkulunkulu wakusho, ngoba kuyizwi likaNkulunkulu futhi lalela. Kuthi isikhathi futhi manje yiso ukuthi uma abantu behamba besuka eMpumalanga beyeNtshonalanga bezama ukuthola izwi likaNkulunkulu futhi bengenakulithola. Uma uya emhlanganweni into yokuqala oyenzayo ungena phakathi lapho futhi ube nesixuku sezilimi nokuhunyushwa futhi omunye umuntu esukuma futhi elokhu ecaphuna umbhalo futhi lokho okwenyama qiniso. UNkulunkulu wathi kithi, ningathemelezi nithini ngaye na? Uma ake akubhala kukholweni akafanele akusho futhi izilimi nokuhumusha kulungile, kodwa kufanele kube umlayezo oqonde ngqo ebandleni futhi komunye umuntu, hayi nje okwenyama nezinto ezinjalo. Futhi-ke uba phambili kuzo zonke lezi zinto ezinye. Lapha ngolunye usuku amadoda amabili ahamba ngena, futhi indoda futhi unkosikazi futhi enye indoda nomkayo abasha nje abashadile baya endaweni ukuya e-Afrika njengesithunywa senkolo. Omunye umuntu wama futhi wanikeza isiprofeto futhi wanika izilimi nokuhunyushwa ukuthi babe nonkosikazi womunye ngamunye, ukuthi akumele kube ngaleyo ndlela bagane umuntu okungesuye. Futhi labo bantu ababili behlukene futhi baphinda bashada, baphinda futhi indoda eyodwa yathatha unkosikazi womunye omunye ehlelweni eliholayo lePentecostal futhi baye Afrika njengezithunywa zenkolo. Mfowethu, uma uthatha isifungo sakho ubophezelekile kuleso sifungo uze ukholelwe ukufa. Kunjalo impela uma uthatha isifungo ukuzibophela wonke lo umbhedo futhi sekufike endaweni kuze kuthi uma uya emabandleni uphakathi kokuthi ukubanda kakhulu futhi ukugcina umthetho ngamehlo futhi ukoma kuze kuthi isikala zinga somoya siyoya emashumini amahlanu ngaphansi kuka-0. Abantu behlezi nje njengensumpa emanzini okugqumisa nje njengomuncu futhi abangakhathali futhi abashwabene. Futhi uma uzwa omunye umuntu emumva le lapho ekhoneni kungahle kubhonge u-Amen omncane kanye ngasikhathi ngasikhashana njengokungathi kuyabalimaza bonke bayokwelula izintamo zabo ezincane njengehansi ukubuka ngokuzungeza niyabo ukuthi kwenzekeni. Niyazi lokho yiqiniso, angikusho lokho njengehlaya, lena kusiyo indawo yokuhlekisa, lelo yiqiniso kunjalo. Ngiyakusho ngoba kuyiqiniso levangeli. Futhi olunye uhlangothi uthola isiqheke sompedo sesiqheke samadlingozi okwenyama eqhubeka. Futhi iqiniso lezi likaNkulunkulu ekugcineni selifika endaweni lakho ungalizwa ngokungavamile imaphakathi lomgwaqo elidala ivangeli ukukhanya endleleni yami. Haleluya! Igazi lewundlu uthando lukaNkulunkulu olusehlukanisayo sisuke ezintweni zezwe. Usuke wakhuluma ngezilimi mfowethu na? Awunawo. Umemezile kwaze kwathi ukuzwa okubandayo kwenyuka ngomhlane wakho na? Wabonile amabhola omlilo na? Oh, umbhedo. Hayi nje njalo. Uyikholiwe inkosi uJesu Kristu futhi wamemukela njengomsindisi wakho ngona. Futhi umoya kaNkulunkulu uyafakaza nomoya wakho ukuthi ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Futhi impilo yakho ithela isithelo sothando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela. Bomnene ubuvu bubele khona ke ungumKristu. Uma ungakwenzi angine ndaba ukuthi wenzani. UPaul wathi benginganikela ngomzimba wami ukuba ushishwe njengomhlatshelo ngaze zonke izimpihlakalo zikaNkulunkulu. Ngingagudluza izintaba ngokukholwa kwami, ngingakhuluma ngezilimi njengabantu nezingelosi, angilutho. Kuthiwani ngalokho na? AbaseKorinte bokuqala beshumi nantathu, thola ukuthi lokho kulungile noma cha. Manje thola ukuthi uma abaseKorinte besibili beshumi nantathu, ngikholwa ukuthi kunjalo noma uphakathi kwabaseKorinte bokuqala noma besibili. AbaseKorinte bokuqala lapho, abaseKorinte bokuqala beshumi nantathu kunjalo. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu ezezingelosi ngokubili, uhlobo olungakunyuswa nalolo olungenakuhunyushwa angilutho. Ngakho kunamsebenzi muni ukudlala ngobuthutha ngakho phoke na? Noma ngiqonde zonke izimfihlalo zikaNkulunkulu, kungani niya emakholeji futhi nizama ukufunda kangako? Ngakho na kungcono ulungisane noNkulunkulu kuqala impela. Noma ngi oh haleluya obusisiwe unakho ngokungathi ungeke ube ngisho nebandla ngaphandle uma unomkhankaso ukuphilisa noma uhlobo luthize lwezimangaliso luqhubeka esintekenteke futhi isizukulwane esiphingayo sifuna okunjalo. Ufuna wenzani ngalokho na? UPaul wathi ubengenza zonke izinhlobo zezinto, ngisho kugudluza izintaba futhi uselokhu engelutho. Lapho okukhona izilimi kuyonqamuka, lapho okukhona ukwazi kuyonyamalala, lapho kukhona iziprofeti kuyokwehlukeleka. Kodwa uma lokho okuphele kufika kuyohlala phakade, futhi uthando okuphelela uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Lowo othuthumelayo, okhathaza elayo, okhulumayo, obani okholwa nguye akasoze abhupha kodwa unokuphila okuphakade. Ukholweni lokho bantwana bazama ukukwenza kube ngokudida kakhulu lezi zinto, futhi lezo zinto uma ubilela phansi ngqo kwenye into ukukholwa kwakho ngqo kuNkulunkulu, ilokho ke lokho kusho lokho. Ngokuba ngokukholwa, hayi ngokuzwa, ngokukholwa, hayi ngamadlingozi, ngokukholwa, hayi ngemizwa, kodwa ngokukholwa usindisiwe. Futhi lokho ngoba ufune inkosi na? Ngoba ube ngumuntu omuhle na? Ngoba uNkulunkulu ngomusa wakwazi phambili futhi wakugcobela ekuphileni okuphakade. UJesu wathi, awukho umuntu ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi, futhi wonke oza kimi ngiyomnika ukuphila okuphakade. Akukho umuntu ongabahlwithi esandleni sami, bangabami basindiswe phakade, ngibatholile. Akukho umuntu ongabahlwithi abaphuma esandleni sikababa wami, futhi unguye yedwa onginika bona bayizipho zothando zami. Futhi bonke ayibazi phambili ubabizile, akabizi noma ubani ngaphandle uma amazi phambili. Bonke ababizile ubalungisisile, bonke abalungisisile ubakhazimulisile. Ngakho yabo nje sisekuphumuleni okuphelele. Manje ngiyazi kuneziningi izazi imithetho lapha, amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye enu. Kodwa bukani, uma nje uzothatha lokhu futhi uqonde ukuthi angizami ukusho okuthize kuwe, khona-ke uthi, awu mfowethu Branham, bengihlale ngicabanga ukuthi ngiyofanele ngenze lokhu futhi ngiyofanele ngenze lokho. Kona nje unje umehluko kukho mfowethu ufanele wenze futhi lokho ofuna ukukwenza usindisiwe hayi ngoba unento yokukwenza usindisiwe ngoba uNkulunkulu wakusindisa ngaphambi kokuthekela kwezwe lalelani lalelani lapha iBhayibheli lathi esambulweni ngizonithatha nginisusa ekuqaleni kuya egcineni manje iBhayibheli lathi esambulweni ukuthi ngenkathi isilo sifika sakhohlisa bonke abasemhlabeni isilo sakwenza sakhohlisa bonke abasemhlabeni abamagama abo ayengalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu selokhu kwaqala imbuselelo na ngabe lokho kuzokala kahle na awu selokhu umshumayeli eshumayele leyo nkonzo enamandla na selokhu lo muntu aphiliswa na selokhu kwasekelwa umhlaba
where was Jesus slain at Calvary no sir Jesus was slain before
Jesus wabulawa phi eKalvari na kabo mnumzane uJesu wabulawa ngaphambi kokusekelwa komhlaba Bekani iwundlu kaNkulunkulu elabulawa ngaphambi kokusekelwa komhlaba. UNkulunkulu ekuqaleni ngenkathi ebona isono wabona okuyokwenzeka. Wakhuluma izwi futhi uJesu wabulawa ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Futhi wonke umuntu wasindiswa ngokweBhayibheli ngenkathi iwundlu libulawa emqondweni kaNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Wawufakiwe ensindisweni ke. Ngakho uzokwenzani ngakho na? UNkulunkulu malibonga igama leNkosi. UNkulunkulu osebenzayo, hayi othandayo noma ogijimayo kodwa uNkulunkulu okhombisa umusa. Uma uJesu wabulawa ngaphambi kokusekelwa komhlaba kwathatha iminyaka ezinkulungwane ezine ngaphambi kokuba kwenzeke ngempela kodwa ngenkathi uNkulunkulu ekukhuluma emuva lapha lonke izwi likaNkulunkulu libambelele ngqi aliguquki liyanika alisoze lehluleka futhi ngenkathi uNkulunkulu ebulala indodana ngaphambi kokusekelwa komhlaba wayebulawa nje njengoba abulawa eCalvary ongumkhekezo osuphelile ngenkathi uNkulunkulu esho njalo Futhi kumulani ngenkathi uthi libulawa insindiso yakho yayifakiwe emhlatshelweni ngoba iBhayibheli lathi ukuthi igama lakho lalilotshiwe encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Kuthiwani ngalokho na? Khona ke sizokwenze njani na? UNkulunkulu ukhombisa umusa. UNkulunkulu obizayo. UNkulunkulu wakukhethela kuKristu ngaphambi kokusekelwa komhlaba. UJesu wathi anizange ningikhethe nginikhethile futhi nganazi ngaphambi kokusekelwa komhlaba nakho la okhona ngakho niyabo lokho kukhipha ukwesaba kuwe oh ngiyamangala uma bengingalokho ngibambelele na ngiyokwenza akabusise uNkulunkulu uma nje ngiyolokho ngibambelele akusikho ukuthi ngibambelele noma cha kungukuthi ubambelele noma cha kuyilokho lokho akwenzile hayi engikwenzile kuyilokho akwenzayo kungaphansi komthetho wokuhlengwa na Lena into encane ngifuna ukuyisho ngaphambi kokuvala. Ukuba ke ihashe elidala lensikazi lizale umnyuzi omncane na. Futhi lowo mnyuzi omncane ubunamadlebe amabili ephukele phansi. Wawunezingxemu futhi unopete, unemilenze ekubile. Umsila wawo uphakamele ngqo emoyeni. Isilwane sibuka kabi kanje. Ngani noma ubani uma lowo mnyuzi omncane ubungacabanga uthi manje awume umzuzu ngenkathi bephuma endlini kulokhukusa ngiyakutshela ngizoshaywa ekhanda ngoba abangondli neze buka ukuthi ngibukeka kabi kanjani angaze ngilithole inhlobo ithuba Awu kunjalo awukaze ulithole ithuba awu ngazalelwa kulelizwe kodwa buka lapha ukuthi nginto ebukeka kabi kanjani ngakho ngi angisoze ngalithola ithuba angikukwenza angeke ngikwenze niyabo kodwa uma umama wawo ufundi swe ngempela umthetho na uyothi ndotani kunjalo wonke uphumile esimweni futhi awulungele ngisho ukudla bomhlaba kunjalo awulungele kodwa ndotani ngandlela thize ungoqala wami futhi uyazi uzalelwe ngaphansi kobuzibulo futhi umphristi akasoze akubone kodwa ngenxa yegama lakho kuzofanele kube newundlu elimsulwa elingenakusolwa lizofanele life endaweni yakho ukuze wena uphile. Awu, lowo mnyuzi omncane ubungavele ukhahlele phezulu izithende zawo futhi ube nesikhathi esikhulu. Akwenzi mehluko ukuthi uyini ngoba awuyi kubonwa uhlobo ngomahluleli umphristi. Iwundlu umphristi alibukayo, hayi umnyuzi, iwundlu. Futhi uKristu uNkulunkulu ambukayo, hayi wena, uKristu ngakho, uma kungekho phutha kuye, lingaba khona kanjani iphutha na? Angalithola kanjani iphutha? Uma ufile futhi impilo yakho ifihliwe kuKristu uNkulunkulu, yanamekwa uphawu ngomoya ongcwele na? Labo abazalwa uNkulunkulu akoni ngokuba ngeke one. Angona kanjani uma umhlatshelo ophelele ulele lapho endaweni yakhe na? uNkulunkulu akangibuki neze mina, ubuka uKristu ngoba sikuKristu. Manje uma ngithanda uKristu ngiyothela naye, akasoze angingenise aze angazi. Uma uNkulunkulu engisindisile namhlanje azi ukuthi uzongiswela emavikini ayisithupha kusuka namhlanje, wehlula eyakhe uqobo inhloso kunjalo. Akasazi ngisho isikhathi esizayo-ke uma engisindisile azi ufuna ukungisindisela ini, azi ukuthi uzongeswela na. uNkulunkulu akazenzi izinto bese-ke eyibuyisela emumva emavikini amabili ukugcina isithembiso sakhe. Uma ekusindisa kungokwesikhathi futhi iphakade. Manje ungasetshenzwa futhi uthi, oh yebo, akabusisa uNkulunkulu, haleluya, ngikhulume ngezilimi, ngimemezile, nginaye, haleluya. Lokho akuchazi ukuthi unawo. Kodwa mfowethu, uma into ethize yehlela lapha futhi wehlisa ihange noKristu, khona-ke izithelo zikamoya ziyakulandela. Siyafakaza umoya wethu nomoya wakhe ukuthi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Ngiyacela yibani nalokho bangane, ngiyonigcina ubusuku bonke lapha sikhuluma ngalokho. Ngiyakuthanda, ngiyanithanda. Ngiyabuya kuleli tabernakele elincane isikhathi emva kwesikhathi. Uma uNkulunkulu eyosindisa impilo yami, ngifuna ukunibona ninezimpande niphansi kulokho kukholwa okungcwele. Angifuni ukunibona nikhathazekile ngawo wonke umoya omncane wemfundiso uza futhi ukunyakazise futhi uqhubeke futhi ube negazi ezandleni zabo, noma isithwathu esincane ebusweni babo, noma into ethize enye futhi bebona uhlobo oluthize lokukhanya okuningi phambi kwabo, futhi uhlobo oluthize lwento ewubugovu njengoba iBhayibheli lathi ukhukhumele enhliziyweni yakhe futhi ungabonanga lutho kunjalo. Ngifuna nina niqine ngibe ezweni uma kungu-isho kanje iNkosi. Hlala nalo, uphila nalo, lelo i-urimi thumimi yalolu suku uNkulunkulu ufuna uphile ngalokho. Uma kungesilo izwi, khona-ke khohlwa yilo. Philela uNkulunkulu, philela uKristu. Futhi uma inhliziyo yakho iqala ukuduka ngokuzungeza, niyazi kukhona into ethize okwenzekile, buyele e-altare futhi uthi, Kristu, yenza busha okwami injabulo yensindiso yami. Ngiphe lolu thando engake ngaba nalo, uyavuza Nkosi. Kukhona engikwenzile, ngenze ngibe ngcwele futhi ngime. Oh Nkosi, akukho lutho ebengakwenza, angeke ngikuyeke lokhu futhi ngiyeke lokho. Ngibuka wena ukuba ukukhiphe kimi Nkosi, futhi ngiyakuthanda. Uthi phuma kulelo altare ungumuntu omusha kuKristu Jesu. Khona-ke awuzukuthembela esontweni lakho, uthembele kumphristi wakho, uthembele umelusi wakho, uthembele egazini leNkosi uJesu elichithiwe. Ngomusa nisindisiwe, asikhuleke. Nkosi ufundise uqine kanje isikhathi sokuthi leli bandla elincane belingathatha ukudla futhi kungabe kusaba ubisi lezwi. Kade sisobisini kakhulu, manje sinikeza umntwana ibhodla lakhe, kodwa sifanele sibe nokudla okuqinile ngokuba usuku luyasondela. Izikhathi eziningozi kakhulu seziseduze futhi inkathazo eningi ilele emgwaqeni, futhi siyazi ukuthi akusoze kwaba nezikhathi ezingcono. Siyazi ukuthi sisekupheleni, izikhathi ziyoqhubeka ziya ngokuba zimbi futhi ziba zimbi kakhulu aze uJesu afike ngokwemibhalo. Singeke sibethembise lutho kulokhu kuphila kodwa ekuphileni okuzayo singabathembisa ukuphila okuphakade ngezwi lakho uma beyokholwa endodaneni kaNkulunkulu futhi bayemukele njengenhlawulo yabo njengomi endaweni yabo njengaloyo owathatha izono zabo siphe khona manje kwangathi abangakholwayo bangaba ngabakholwayo kwangathi abesonto abazishoyo lapha kulobusuku ovuma inkolo futhi nje behlala esontweni ngathi bangemukela ulwazi lokuzibonela noNkulunkulu ukuthi uthando olungaka lufike enhlizweni yabo ukuthi bakhalele izono zabo baphele kubo futhi bazalwe ngokusha ngomoya ongcwele futhi babemnene futhi umusa ukuthanda futhi bagcwale injabulo nezibusiso bephila impilo enje baze babe nobusawuti kakhulu benze abantu ababazungezile bomele ukuba njengabo siphe khona Nkosi ngokuba sikucela egameni lakhe futhi amakhanda ethu ekhotheme ngiyamangala kulobusuku uma ungaba khona oyedwa lapha uthi mfowethu Branham uma ngilinganiswe esilinganisweni sikaNkulunkulu ngaleso sikhathi angisoze enhlobo 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 ngakwazi ukuhlangana naleso sidingakalo okhuluma ngaso kulobusuku ngifuna wena ungikhumbule emkhulekweni ukuthi ngizoshintsha izindlela zami futhi uNkulunkulu uzongena futhi akhiphe lombhedo kimi futhi angenze umKristu wangempela ungasiphakamisa isandla sakho wenzele umkhuleko uma ungakwenza na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise emuva uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mfowethu omkhulu uNkulunkulu akubusise dadewethu Njengoba nicabanga manje nikhuleka njengoba nizwa ninelisekile ukuthi kade ninephutha futhi ifuna ukuba kahle ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi uNkulunkulu ngenze ngibe yilokho engifanele ngibe yikho uNkulunkulu akubusise ninikaze elincane uNkulunkulu ngenze ngibe yilokho engifanele ngibe yikho uNkulunkulu akubusise mfowethu dadewethu wena ngapha usuku lyafa ngiyazi kulikhoni bangane kodwa kungcono ukwazi iqiniso manje ngokuthula khuleka ungcwele yena yedwa Baba wasezulwini njengoba ilanga lishona kusihlo izinyoni amarobini ayahlangana ezihlahleni nabathandiwe bazo izinyoni zonke ziya ezidleleni zazo amajuba ndizela phezulu kowaya phezulu ngakho izinyoni angeke ziwakhathaze ebusuku ahlala lapho futhi ekhalelana aze alale ilanga egcineni liyashona
Someday we're coming down to that hour.
Ngelinga sehlela kulelo hora. Ukushona kwelanga kuzokwenzeka ngazi ukuthi nini inkosi kodwa kukhona abantu lapha kulobusuku onelisekile ukuthi kade bengalungile futhi bafuna ukuza kuleyo ndawo. NjengoLincoln uza kuyo ngenkathi efa wathi phendulani ubuso bami ngasekushoneni kwelanga. Futhi waqala baba wethu osezulwini njengoba umudi wakudala wathi ngabe lokhu ukufa na lolu usuku lokugcotshwa kwami owena ophakade bemukele khona manje njengokukholwa njengoba bahlezi kulapho ezihlalweni zabo ngongqothe enhlizweni yabo esihlalweni lelo yaltari labo lesi isikhathi sakho kubemukela khona manje nje wena wathi oza kimi ngisoza ngamlahlela ngaphandle futhi ngelinye ilanga uma ilanga selishona inkosikazi noma umyeni umile ngasempedeni odokotela basuka ongcwele ngcwele lokho kuhle ukuthula kumnandi nje ngaphambi kokushona kwelanga uma sesingasukuma futhi sithi ukushona kwelanga nenkanyezi yokuhlwa futhi eyodwa ecwebile iyangibiza futhi kwangathi kungabe khona ukulila enkantolo uma ngifakwa olwandle.
Oh God grant it to them.
Oh uNkulunkulu baphe khona kuleli hora besalindile belindele isibusiso sikaNkulunkulu kuba sifike phezu kwabo. Thatha konke okulaka konke okwezwe kusuke kubo bese udala kubo inhliziyo entsha. Wena wathi ngiyosusa inhliziyo endala bese ngifaka inhliziyo yenyama futhi ngiyofaka umoya wami kuleyo nhliziyo futhi bayohamba ezimisweni zami futhi bagcina imiyalo yami ngoba kuyisimiselo sothando futhi hayi esomsebenzi ngesothando nothando lisiphoqa ukuba siwenze. Ngumsebenzi wothando kusiphoqelela ngumsebenzi wethu kuba selandele uthando futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi wena uzolunika yonke inhliziyo abaphakamise isandla sabo kulobusuku nalabo abangaphakamisanga isandla sabo kwangathi bona manje ngomusa bangaphakamisa izandla zabo kuba bemukele wena nokuba bagcwaliswe ngomoya wakho ngale emnene emnandi ethule indlela ethobile futhi bagcwa le umusa baphume lapha njengomuntu oguquliwe ukuthi izinyoni zizocula kanjani ngokuhlukile ukuthi wonke umuntu uzokwehluka kanjani emva kwaleli hora onkosi ophezulu konke.
Holy, holy, holy Lord God above
nina manje namakhanda ene khotheme nina eniphakamise izandla zenu kubani ikhunjule emkhulekweni niyezwa yini sengathi uNkulunkulu ukhulume kini ngangokuthi manje hayi ngendlinguzi kodwa nje into ethize phansi le kuwe nizwa sengathi uNkulunkulu uninike ukuphila okuphakade na nizwa sengathi niphuma enkonzweni kulobusuku njengomuntu ohlukile na ningaziphakamisa izandla zenu emumva kulobusuku na uNkulunkulu akubusise ndodana uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise kunjalo ngizophuma kule nkonzo kulobusuku ngingumuntu omusha ezingane ezisanda kuzalwa emothweni kaNkulunkulu. Kwenzekeni na ngiyazi kuyinqobo yokuza ealtare lelo ialtare leMethodist inqobo yeMethodist ngiqonde ukusho njalo yasungulwa ebandleni leMethodist ngezinsuku zikaJohn Wesley kwakungakaze kube ngezinsuku zeBhayibheli abaningi abakholwayo wenezelwa ebandleni. Ungakhola noma ngabe uphi phandle insimini phandle emgwaqweni noma phi akwenzi imehluko nje uma njengoba wemukela uKristu njengomsindisi oqondene nawe kuyisenzo sikaMongcwele ongena enhlizweni yakho uma umkholwa memukele wedlulile kufeni ongena ekuphileni futhi niba izidalo ezintsha kuKristu Jesu. Manje malini ngezinyawo zenu.
My humble cry. Why on earth thou art calling? A dear not pass me. Now
manje ngifuna insizwe lenenekazi engibona ukuthi ngumkayo ophakamise isandla sakho ngifuna uphinde ophakamise isandla sakho emuva lapho ndodana ogqoke ibhathi elibomvu nenenekazi ukuthi bemukele uKristu njengomsindisi oqondene nabo insizwe ehlezi lapho esihlalweni esinamasondo yemukele uKristu njengomsindisi wayo ezizwele ukuthi uNkulunkulu uyisindisile nabanye emuva phakathi lapho eliphakamise izandla zenu ziphakamiseni futhi ukuze abantu bakwazi ukuqalaza babe nenhlanganyelo nani baqhawuleni omunye ongapho eduze kwabo uthi uNkulunkulu akubusise siyakwemukela embusweni kaNkulunkulu mfowethu tate wethu inhlanganyelo yilokho esikufunayo uNkulunkulu abusise qhawulani lensizwa lapha esihlalweni inkosi ibe nayo kunjalo siyakwemukela enhlanganyelweni kamoya ongcwele uma ungakaze ubhaphathizwe namanje futhi ufise ubhaphathizwa yenza indlela yakho wenyuke bese utshele imeluso ngakho ichibi lapha linawo ngisho amanzi kulo kulobusuku uma ufuna ubhaphathizwa yonke into isimi ngomumo nibe nawo ubhaphathizo empeleni na kodwa ichibi selilungele uma noma ubani efuna ubhaphathizwa ibhayibheli lathi iphendukani lowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthuthelwa kwesono senu khonani yokwamukeliswa isifo sikamongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu labo okude inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza niyamthanda na phakamisani izandla zenu oh akamangalisi na nijabulela kanjani lencwadi yamaHebheru na niyayithanda na ya kuyamangalisa manje engokuqondiswa oh iqinile futhi iqondile kodwa siyakuthanda lokho yileyo ndlela esifuna ukuba nayo ngayo besingeke saba nayo ngenye indlela manje niyakholwa ukuthi uPawulu unegunya lokulishumayela kanjalo na uPawulu wathi uma engelosi efika futhi yashumayela noma yilipi elinye ivangeli mayibe ngayiqalekisiweyo kunjalo na ngakho simthanda ngenhliziyo yethu yonke manje ngizocela umelusi ukuba eze lapho umzuzwana nje umfowethu oyigugu kakhulu umfowethu Neville futhi uzoba nezi anitshela lona futhi manje uma inkosi ithanda sizonibona ngolwesithathu ebusuku futhi senza abalungiselelo mayelana nokuya kwamfowethu Graham Snelling okobusuku benhlangano yebandla bese ke kuba ngokokushumayela lapha ukuqhubeka nesahluko sesikhombisa nesesishiyagalombili lolu olwesithathu oluzayo ebusuku mfowethu Neville.